wa buku la Ahebri ndiye ife tilo wa muwa 7 unsembe wa Melkizedeki ndiyeno ife tizalo wa mu kuchokela ku unsembe wa Melkizedeki kukalo wa mu masiku akulu aja achitetezero ndiye kulekanitsa kugawaniza zitetezero ndiye kulowa mu mutu wa chikhulupiriro cha chikulu uja mutu wa 11 ndi mutu wa 12 kuyika kumbali cholemera chilichonse ndi mutu wa 13 kwathu kwa muyaya kuja kosamangidwa ndi manja a munthu koma Mulungu yekha yemwe anapanga kwathu kwakukuluku kudabwisa kwakeko ndine wokondwa kumuona Mulungu wathu kumbuyo uko yemwe wangolowa kumene mu msonkhano ine ndikumuona iye ndi mwamuna wathu dzulo ife tinalipa njira yathu chokwera tikudutsa pamalo omwe ine ndinkaganiza kuti ine ndinkadziwa ng'alo wa ung'ono uliwonse ndipo ukhota kukhala woyang'anira zinyama kuno mu Indiana ndi wolondera kwa zaka zambiri ine ndinkadziwa malo aliwonse koma ine ndikanati ndisochere dzulo kumeneko komwe iwo anali pamwamba pa magomo msewu watsopano ndipoto nayo anali ndi kansala mu mapapo ndipo ambuye motsimikizika anamuchiza mkaziyo ife tinatenga ndipo momwe zonsezo zinadzera ife tinali titakhala pamenepo mbale Robertson iye mwina mwake ali muno lero ine ndikumuona mkazi wake ndi mbale wudzu omwe ali muno ndipo ife tinali kumeneko muchigalimoto cha kale mbale Robertson ndi ine ndi mbale wudzu ndipo ife tinatenga galimoto iyi tinapita pamwambapo pamwamba pa phiri ndipo apo ambuye anasonyeza kansalayo motsimikizika ndiyeno ife tinayimapo ndipo tinayiona iyo ikumusiya mkaziyo ndi maso athu omwe ife tinayima ndikumayiyang'ana iyo ikumusiya mkaziyo ndipo iye anayitananso kwa akaza mbale wudu ndipo amandiwuza ine iye anali akulavula zinthu zakuda kwenikweni zija ndipo ndi uyo apa mmawa uno wakhala mbuyo mwakachisiyu iyeyo ndi mwamuna wake wokondedwa ali ndi nthawi yodabwisa mwa ambuye kodi iye si wodabwitsa ndipo ine sindinali kudziwa kuti apa kawirikawiri kwa anthu omwe alipozungulira mwapatalipatali masomphenya amachitika kuno kuno ndi kwathu ndipo ine ndikutanthauza mu mpingo za Mulungu sabata ife ndi angati anali pano kuti anamuona bambo wa muchikuku wakhungu wolumala wosatha kuyima ndipo misempha ya mu ubongo itapita ndipo amayo anali atamulephera iye ndipo dotolo wina wachikatolika mzanga wa ine anamutumiza iye kuno ndipo ndisanabwere ku msonkhano ambuye anandipasa masomphenya a bamboyo inu nonse mukuzidziwa zimenezi ndipo apo bamboyo anachizidwa ndi pakuti atero ambuye mukuona ndiyeno anadzukapo nkumayenda akutuluka atatenga chikuku chake akukhoza kumapenya monga inu mukukhozera kapena ine ndikukhozera ndipo anatuluka mchipindamo akukankha mpando wakewo mwabwinobwino ndipo msempha womuyimitsa inu mukudziwa iwe sungakhoze kuziyimika wekhapo mukuona iwe sungathe basi ndipo kwa zaka zakhala zili choncho ndipo dzulo pamene ine ndinafika uko donayo anakhala ali ndi loto lakundiona ine ndikubwera uno pasi pa tukuluko ndikumuuza iye kuti ali ndi kansala ndipo kenako pakuti atero ambuye iye anachizidwa ndipo iye anazukapo ndipo iyo inali ndendende basi tukuluko ndipo mzimu wa ambuye unabwera pansi ndipo apo loto lija lomwe iye anali nawo ndipo ambuye anapereka kutanthauzira ndipo iye anachizidwa apo pomwe pamalopo apo pomwe pamene ife timazipenya kudabwisa kwakeko sindikukhoza kuganizira dzina lake mchaniro dzina lanu ndindani mlongo Walton mlongo Walton wakhala kumbuyo ukoyo kodi inu mungayime apo mlongo Walton ndikufuna kuti ndikufunseni inu momwe inu mukumverera amen ndizo zabwino wabwino ndi wamphamvu iye ndi wabwino kwambiri kuti akutidalitsa ife moteromo chotero ife tikuyembekezera zopitirira zochuluka za muyezo waukulu wa Mulungu. adokota la anali kubisira izi kwa iye iwo anamuza iye kuti iye anali akungopuma kuchokera kumbali imodzi chomwe izo zinali kansala inali itamela chodutsa ndipo inali itadula kupuma kwa kumbali iyo ya papo inu mukuona inu simungakhoze kuiona kansala kupyolera mu x-ray chifukwa kansala ndi khungu pa yokha ndipo iyo ndi moyo ndipo inu basi inu mumakoza kumango yang'ana udusa mukansalayo ndi x-ray inu simungaione iyo ndipo koma ambuye achita kwenikweni ife tinayima pamenepo ndipo tinayiona iyo ifeni ndi maso athu omwe tinayiona iyo ikusunda ndipo tinayiona iyo ikuchoka ndi maso athu omwe chotero ndife oyamikira kwambiri pa izo ndipo tsopano zitipembererani ife tsopano sabata ino pamene ife tikhala titapita ndipo mʼbale Neville mwina mwake adzayambira pamene ine ndinalekezera kwa ulaliki wa lachitatu usiku musati mudzaphonye izo tsopano mukulumikizana kwa kukuluku kwa buku la chivumbulutso ine ndikudziwa kuti mapemphero ochuluka aperekedwa ndipo ife tikudziwa kuti mulungu amamva mapemphero koma ife mmawa uno ife tikufuna kuti tipereke pemphero laling'ono lokha tisanafike kukuwerenga kwa buku tsopano munthu aliyense yemwe ali wokhoza angathe kuwerenga bukuli mwanjira iyi kapena akhoza kuti tsegula ilo mwanjira iyi koma izo zimatengera mulungu yekha kuti atsegule kumvesa pakuti iye ali mmodzi yekha yemwe angakhoze kuchita izo chotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi yokha tsopano atate mu dzina la mwana wanu wokondedwa ambuye yesu ife modzichepesa kwambiri tikubwera tsopano kuti tidzipereke tokha monga antchito anu kuti inu mungoti muyankhule kupyolera mwa ife pangani mdulidwe wa milomo yomwe kuyankhula ndi makutu omwe akumvetsera kuti mawu akhoze kuyankhulidwa ndi mulungu ndi kumvetsa ndi mzimu mwa wanthu perekani izi atate mulole iye atenge mawu a mulungu ndi kuwatumikira iwo kwa ife momwe ife tilili ndi chosowa pakuti ife tikupempha izi mdzina lake ndi kwa ulemerero wake amen tsopano powerenga mmawa uno ife tikuphunzira ife sitikulalikira tikungophunzira buku ili la ahebri ndi angati akukomedwa nalo ilo o ife tikukhala ndi nthawi yodabwitsa ndipo tsopano tikungophunzira mwatcheru lemba pa lemba izo ziyenera baibulo la mphumphu lonselo likumangirizana palimodzi palibe mawu amodzi omwe sali pamalo ake ngati iwo ali atayikidwa pamodzi ndi mzimu woyera tsopano munthu ananenapo kuti baibulo limadzitsutsa ilo lokha ine ndikufuna kuti ndizione izo ine ndafunsapo zaka 25 izo ndipo palibe yemwe anayamba kwandisonyezapo izo panobe baibulo silimadzitsutsa ayi ngati ilo lili ilo si baibulo yehova wamkulu wopanda malire sangakhoze kudzitsutsa iye mwini yekha chotero mulibe kutsutsana mu baibulo ndikusamvesa chabe kwa wanthu tsopano kwa maziko pang'ono mpaka ife tibwerere mbuyo tsopano buku la ahebri linalembedwa ndi paulo woyera kwa ahebri iye analembera ina kwa aefeso amenewo anali anthu aku efeso mpingo wa chikhirisitu ina kwa achiroma ku roma ndipo ina kwa agalatiya ndi ina kwa ahebri tsopano ife tikuzindikira kuti paulo pokhala mphunzisi wa baibulo pauyamba pomwe ndi zomwe ife tinaphunzira kuti iye anakhala pansi pa mphunzisi wamkulu mmodzi wa akulu amasiku ake gamaliele ndipo iye anali wodziwa bwino za muchipangano chakale iye angachidziwa icho bwino koma anakhala wozunza wa njira yomwe inali njira ya khristu chifukwa iye anali ataphunzitsidwa za muchipangano chakale pansi pa aphunzitsi koma aphunzitsi kawirikawiri mwachithupithupi ine ndikuyembekeza ine sindinena chilichonse molakwika koma kawirikawiri ngati munthu angokhala ndi kuphunzitsa ndi njira ya sukulu izo kawirikawiri zimakhala zopangidwa ndi wanthu mugona izo zimakhala zozo zedu apa izo zimakhala chipunziso cha sukulu ife tili nazo izo lero achi presbyteria achi lutela achi pentekosite masukulu onse awa ali nawo malingaliro awo ndipo iwo amango tsirizisira malemba mwizi ndipo izo zinali chimozimozi muchipangano chakale koma paulo okhala wophunzitsidwa bwino ndi powadziwa malemba mwa mawu koma inu mukuona malemba zilibe kanthu momwe inu mukuwadziwira bwino iwo ngati mzimu suwafulumizisa iwo ndiye lembalo limapha mzimu umapereka moyo mukuona iwo amayenera kuti afulumizitsidwe kapena kupangidwa amoyo mwa mzimu ngati mzimu suwafulumizisa mawu ndikuwapanga iwo chenicheni kwa inu ndiye lembalo ndilalunda chabe ndi pamene ife timakhala ndi akhristu ambiri odzinenera lero kapena akhristu odzinenera ndi lingaliro la lunda ilo la khristu ndiye ife timasocherera pa chabwino iye amayenera kuti amverere china chake ndipo iwe umayenera kuti uchite china chake ndipo o ife tilowa mu zonse izo pakapita kanthawi wina ankayenera kuti azifula achimethodist ankayenera kuti achite kufula asanakhale nacho icho achipentekosite ankayenera kuyankhula ndi malilime iwo asanakhale nacho icho ndipo o ena a iwo odzigwereza ankayenera kuti azigwerezeka eya akale iwo ankayenda chokwera ndi chotsika amuna mbali imodzi akazi inayo mukuona odzigwereza ndiye mzimu woyera unkabwera pa iwo ndipo unkawagwereza iwo iwo anali nawo iwo koma zonse izo ndikutengeka basi palibe chilichonse cha izo chili choonadi mulungu amakhala mu mawu ake chikhulupiriro chimadza pakumva kumva mawu mwachikhulupiriro inu mumapulumutsidwa kudzera mu chisomo osati mwa chilichonse kaya inu mugwerezeka kapena muyankhula ndi malilime kapena chilichonse chomwe chingachitike izo zilibe kanthu kochita mwizo konse yesu anati iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe ananditumwa ine ali nawo moyo wamuyaya iye amene amva mawu anga nakhulupirira kukhala atafulumizitsidwira kwa iye ali nawo moyo wamuyaya ndizo apo zilibe kanthu kakang'ono komwe inu muchita tsopano ine sindikutsutsana ndikugwedezeka kapena kuyankhula ndi malilime kapena kugwedezeka o izo kufuula uko izo zonse nzabwino ndi zabwino koma ndizotsatira chabe mukuona ine ndikhoza kukupatsani inu apulo kuchokera mu mtengo ndipo inu mukanakhalabe mulibe mtengowo mukuona inu ndizotsatira kunama kuba kumwa kusuta kuchita njuga kuchita chigololo sindizo tchimo ndizo zotsatira basi zakusakhulupirira mukuona ndizo zomwe inu mumachita izo chifukwa ndinu wochimwa mukuona koma poyamba ndinu wochimwa ndizo zomwe zimakupangisani inu kuchita zimenezo chifukwa inu simumakhulupirira ndipo ngati inu muli kukhulupirira ndiye inu simumachitanso zimenezo ndiye inu mumakhala ndi chikondi chimwemwe mtendere kupirira ubwino unjonda kufasa chipiriro ndicho chipaso cha mzimu woyera mukuona chotero ife tili nazo zinthu zazing'ono kumverera pang'ono ndi chifukwa chakuti munthu anachoka pa njira yakale yopunthidwa ya mawu ndi mawu chikhulupiriro chimadza pakumva chotero pamene paulo mulungu anamusankha paulo anthu anasankha matiya pamene iye iwo anapanga maere koma iye sanachite kanthu kalikonse izo zikusonyeza mphamvu yomwe mpingo uli nayo ndiye pakupanga kusankha kuti asankhe madikoni awo ndi kutumiza alaliki awo kumalo osiyana zimakhala zachithupithupi nthawi zambiri Muloleri munthu azipita kumene Mulungu amutsogolere iye kuti apite. Ine ndimakonda choncho. Ngati anthu musonkhano andati chabwino, ichi ndi chalichi chabwino. Mbale uyu wamanga chalichi chabwino. Ndipo ife tili ndi womuweta wang'ono. Iwo amutumiza iye ku mpingo uwu. Iwo sakudziwa kuti iwo akudzipha okha. Mukuona? Malo oyamba ngati munthu ameneyo apita uko, iye sangakhoze kutenga malo a munthu ameneyo. Ndiye iwo amangoufowokesa mpingowo, pakuyesera kusonyeza kukondera kwa womuweta wina. Izo nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo. Koma ine ndimakhulupirira mu ulamuliro wapamwamba wa gulu wamba. Inde, uloleni mpingo uliwonse uzikhala wapawokha, uzisankha abusa ake, madikoni ake, zake, chilichonse chomwe chili. Ndiyeno mwanjira imeneyo, munthu wa mmenemo samakhala ndi bishopu pamwamba pa iye. Mzimu woyera ukafuna kuti uyankhule china chake kwa mpingo umenewo, iwo samaswa kuti azikamufunsa aliyense ngati iwo angachite izi kapena kuchita izo. Ndi munthu aliyense pa yekha mwakulumikizana ndi mzimu woyera. Ndisonyezeni ine mu Baibulo, yemwe ali wamkulupo mu Baibulo kuposa mkulu wamba kwa mpingo wamba. Ngokulondola, inde bwana, kuchita kwa pawokha kwa mpingo wamba. Mpingo uliwonse pawokha. Tsopano ubale, izo ndi zodabwitsa. Mipingo yonse iyenera kuti izikhala mu ubale monga chomwecho, palimodzi. Koma kuchita kwa pawokha kwa mpingo wamba. Zindikirani, Paulo, pokhala mphunzitsi wamkulu wophunzitsidwa bwino, ali pa njira wa ku Damasiko tsiku lina kuti akawamange anthu omwe anali mu njira yatsopano iyi. Tsopano, iye anali wodzipereka. Mulungu samakuweruza iwe ndi kudzipereka kwako. Ine sindinayambe ndawaonapo anthu odzipereka kwambiri kuposa chikunja. Ambiri a iwo amapha ngakhale ana awo omwe mwachabe kuti achitire nsembe kwa fano. Sikudziperekayi. Munthu akhoza kumwa carbolic acid modzipereka akuganiza kuti akumwa china chakenso. Kudzipereka sikumakupulumutsani. Ilipo njira yomwe imaoneka yolondola kwa munthu, koma mapeto ake ndi njira za imfa. Paulo anali wodzipereka pamene iye ankaperekera umboni mwa ulamuliro wake womwe kuti amugende Stefano. Kenako muzaka, ine ndimakonda kupepesa kwa Paulo. Iye anati, ine sindili woyenera kuti ndizitchedwa wophunzira kapena kuti ndizitchedwa mtumwi. Chifukwa ine ndinawuzunza mpingo mpaka kuyimfa ndi kudzipereka. Ndipo ali pa njira yake akupita, iye anakomana ndi chomuchitikira. Mzimu woyera unatulukirapo na lawira moto lalikulu. Ndipo ilo linamuchititsa iye khungu. Tsopano ife tinatusa muzimenezo. Lawira moto ilo linali Khristu. Ndipo iye ali lawira moto lomwelo limene linkawatsogolera ana kudusa mchipululu. Khristu anali Mulungu. Ndipo Mulungu anali Khristu. Mulungu anapangidwa thupi ndipo ankakhala mu thupi la Ambuye Yesu. Mulungu anali mwa Khristu akuyanjanisa dziko kwa iye mwini, kusonyeza chimene iye anali. Mu Baibulo kumbuyo uko, mu ndime zoyambirira zomwe ife takhala tikuziwerenga kuti iye anadzipanga iye mwini motsikirapo kuposa angelo. Anadzitengera maonekedwe osati a angelo, koma anadzitengera maonekedwe a nofu. Angelo anali asanagwe, iwo sankaso wachiwombolo. Nofu unali utagwa anthu okhalapo, ndipo iwo ankaso wachiwombolo. Kotero mu malamulo akale, munthu kuti akhale wowombola, choyamba iye ankayenera kuti akhale wapachibale. Buku lalikulu la Rute ife tinatutsamo kuno nthawi ina pakalepo. Ndimomwe kuti Mulungu pokhala mzimu anapangidwa wachibale limodzi nafe pakukhala mmodzi wa ife, polinga kuti atiwombole ife ndi kutipatsa ife moyo wamuyaya. Iye anachita kukhala ife kuti ife kupyolera mchisomo tikhoze kukhala monga iye. Ndipo ife tikupeza lawira moto linkatsogolera ana Israeli. Ndipo pamene ilo linapangidwa thupi kuno pa dziko lapansi, ife tinamumva iye akuyankhula tsiku lina. Ndipo iye anadzinenera kuti iye anali lawi la motolo. Iwo anati, iwo kuti ndiwe wamkulu kuposa atale wathu Abrahamu. Iye anati, asanakhalepo Abrahamu, ine ndine. Ndani anali ine ndine? Lawira moto muchisamba choyaka, chikumbutso chopitirira kudusa mukambado kalikonse, osalikokha kambado ako, koma kambado kano. Lawira moto lomwelo. Ndipo ndife othokoza kwambiri mawa uno kuti ife tilinacho ngakhale chithunzi cha ilo kuti iye sanasinthe. Iye ndi wachisavundi wamuyaya, mmodzi wodalayo. Iye akuchita zinthu zomwezo tsopano zimene iye ankazichita apo. Ndipo momwe izo zikutipangitsira ife kumvelera wokondwa. Koma Paulo asanavomereze chomuchitikira ichi, podziwa kuti mngelo wa Ambuye anali lawira moto, yemwe anali Khristu. Chabwino, iye anali mngelo wa pangano, yemwe anali Khristu. Mose anaganiza bwinopo, moti anasankha maka kuti amve kuwawa zosautsa ndi anthu a Khristu, ndi kuti azisogozedwa ndi Khristu kuposa chuma chonse cha Igupto. Iye ankamutsatira Khristu, yemwe anali mumaonekedwe alawira moto. Ndiye Khristu anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, ine ndikubweleranso kwa Mulungu. Itachitika imfa yake kuyikidwa mʼmanda chiukitsiro, thupi la ulemelero akukhala pa dzanja la manja la ufumu kuti azikhalira pakati, Paulo anamuona iye ngati lawira moto kachiwiri. Kuwala komwe kunathimitsa maso ake pafupifupi unamukantha iye khungu. Petulo anamuona iye atabwera mundende ngati kuwala ndi kutsekula ziseko patsogolo pake pamene iye anali kutuluka. Ife tikupeza kuti iye anali Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Ndipo apa iye ali ndi ife lero, akuchita zinthu zomwezomwezo zimene iye ankazichitapo, akudzipanga iye yekha kuonekeranso kwa ife, kuzisonyeza izo kwa dziko la sayansi. Oh, muora lalikulu ili la ndima ndi chisokonezo pa dziko lapansi, ife tikuyenera kukhala anthu okondwetsetsa mu dziko lonse kuti tizisangalala podziwa. Nthawi zonse pamene anthu amwera zigwirizano ndi mitundu yonse ya timalingaliro ndi zinthu mu dziko, ndipo komabe lero Mulungu weniweni wa moyo mwa mawu ake ndi maumboni wake wooneka akutisonyeza ife kuti iye ali pano limodzi nafe, akugwira ntchito kusunja kukhala moyo kumachita chimodzimodzi basi monga iye nthawi zonse ankachitira. Anthu amwayi omwe ife tili pokhala nazo izi, ife tiyenera ku Baibulo linanena ndiye mumutu wathu. Ife tizigwirise molimba zinthu izi, chifukwa ife tidzathawa bwanji ngati ife tichinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterochi. Tsopano ife tinabwerapo nkudzapeza kuti Paulo asanavomereze chomuchitikira icho, tsopano ife tikuboleza. Tsopano zilibe kanthu mtundu wa chokuchitikirani chomwe inu munayamba mwakhalapo nacho mpingo. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Zilibe kanthu momwe izo zikuoneka zabwino, momwe izo zikuoneka zenizeni, izo poyamba ziyenera kuti ziziyesedwa ndi Baibulo nthawi zonse pa mawu. Musati konse muzisiya izo kwa mtundu uliwonse wa chokuchitikirani. Ndipo Paulo asanavomereze izo, iye anapita mpaka mu Arabia, ndipo uko anakakhalapo zaka zitatu akuyesa chomuchitikira ichi ndi mawu. Ndipo pamene iye anabwererako, iye anali wotsimikiza pali bezimene chikana musokoneza iye pakuti iye anali wolimba pa mawu wosasunthika ndipo apandi pamene iye akupotoloka tsopano kuti awasonyeze kwa Ahebriyawa zinthu zazikulizo zomwe zinayankhulidwa za chipangano chakale zinaonetseredwa mwa Yesu Khristu ulemelero wakewo tsopano loweluka lapitali kapena lachitatu lapitali mbale Neville mkati muno mumutu wa 5 anagunda malo ena apamwamba kwambiri kwa iwo ndi mutu wodabwitsa ndipo ife tinamupeza iye akuchita ndi mutu wa folo la mulungu lapitali pa sabata kusunga kwa sabata kodi inu mukutsimikiza mawa uno inu mukudziwa chomwe kusunga kwa sabata kuli ngati inu mukutero nenani amen sabata ndi mpumulo womwe ife timalowamo osati mwa tsiku osati mwa lamulo koma pakulowa mwa khristu yemwe ali sabata lathu iye ndiye sabata lathu ife tinaziyendesa izo konse kudusa muchipangano chakale ndipo tinasonyeza kuti nthawi ikanadzabwera pamene mawu akanati adzabwere mzere pa mzere langizo pa langizo ndipo iye anatsimikizira kuti ife tinalowa mpumulo wake pa tsiku la Pentekoste pakuti ichi chikanawapangisa olema kuti apumule athe ife tikupeza kuti mulungu anayikapo tsiku mwa Davide cha pa tsiku lachisanu ndi chiwiri ndipo mulungu anapuma lachisanu ndi chiwiri anapereka izo kwa ana Israeli muchipululu ndipo kachiwiri iye anayikapo tsiku kodi linali tsiku la njiro tsiku lina lake mu sabata tsikulo pamene inu mumva liwu lake musaumise mtima wanu ndilo tsiku lomwe iye akulowa umo kuti akupatseni inu mtendere wa muyaya sabata la muyaya inu simumapita kutchalichi la mulungu kuti mukhale wachipembezo ndiye pamene inu mubadwa mwa mzimu wa mulungu inu mumalowa mu mpumulo kwa nthawi zonse sipamakhalanso kusunga sabata inu muli mu sabata mopitirira kwa nthawi zonse ndi kwa muyaya ntchito zanu zachidziko zatha limatero baibulo ndipo inu mwalowa mu mtendere uwu wodala mitu yoyamba isamiyi ikuyika mwapamalo Yesu ngati wansembe wamkulu mulungu mu nthawi zamakezana ndi mmachitidwe osiyanasiyana ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri koma mu tsiku lotsiriza ili kudzera mwa mwana wake Yesu mutu wa 1 ndi meya 1 ndiye kupitirira m'musi mpaka kothera kwa mutu wa 5 ife tikumupeza iye akuyimiridwa ngati Melkizedeki yemwe analibe chiyambi cha masiku analibe mathero amoyo koma mopitirira wansembe kwa nthawi zonse taganizani za izo munthu wamkuluyu anali ndani ife tizipeza izo mu pafupi mitu ina iwiri yowonjezera moyo wonse wa iye ife tikuti tiuphunzire munthu wamkuluyu yemwe anakomana naye Abrahamu yemwe anali wopanda bambo aliyense anali wopanda mayi aliyense iye analibe nthawi iliyonse yomwe iye anayamba konse moyo kapena iye sadzakhala konse ndi nthawi yomwe iye ati adzasirize moyo ndipo iye anakomana ndi Abrahamu akuchokera koka wapha mfumu zindikirani munthu wamkuluyu yense yemwe iye anali iye akadali moyo iye analibe mathero amoyo iye anali khristu yemwe anakomana naye ife tipita mukuphunzira kwakuya kwa izo mumasiku pang'ono tsopano ife tikufuna kuti tiyambire chapa mu mutu wa 5 tsopano kwa maziko ang'ono chabe ife tisanakhuze wa 6 pakuti icho ndi chopambana china kwenikweni penyani mwatcheru ife tikuti tiyambire pafupi ndime ya 7 ya mutuwu chabwino tiyeni tiyambire pa ndime ya 6 monga iye ananenanso pa malo ena ndiwe wansembe kwa nthawi zonse monga mwadongosolo la Melkizedeki yemwe mu masiku ake anofu wake pamene iye anapeleka mapemphero ndi mapembezero ndi kulira kwakukulu misozi kwa iye anali wokhoza kumpulumusa iye ku imfa ndipo anamveka popeza kuti ankaopa ngakhale iye anali mwana komabe anaphunzira kumvera mwa zinthu zomwe iye adazimva kuwawa tsopano apa ndi pamene ine ndikufuna kuti ndifikepo ndime iyi ya 9 mvetserani ine ndikulingalira mbale nepiro anazikhuza izo lachitatu ine sindinali pano tabwino mvetserani ndipo pamene anapangidwa wangwiro iye anakhala wopereka wa chipulumuso chamuyaya kwa iwo onse omumvera iye oyitanidwa ndi mulungu wa nsembe wamkulu monga mwadongosolo la Melkizedeki za yemwe ife tili nazo zinthu zambiri kuti tizinene ife tizisiyira izo apo pa izo fa ife tikuti tizamutenge Melkizedeki mu usiku ungapo tsopano ife tikuti tiyambire pa izi kuphunzira kwathu kwa chizolowezi ine ndikugumba ine ndingowerenga zonse za izi kwa mphindi ndime ya 11 za yemwe ife tili nazo zinthu zambiri zoti tizinene zovuta kuziyankhula kuona kuti ndinu okumva moperewera pakuti pamene nthawi inu mukuyenera kukhala aphunzisi inu muli nako kusowa kodi wina akuphunziseni inu aponso zomwe zili mfundo zoyambirira za maneno a mulungu ndipo mwakhala wonga ngati omwe akusowa mkaka mmalo mwa chakudya champhamvu pakuti aliyense wogwiritsa ntchito mkaka alibe luso mu mawu achilungamo pakuti iye alikhanda ine ndikuyembekezera kuti mzimu woyera watengera izo pansi pomwe mwa inu tsopano pakuti iye yemwe agwiritsa ntchito mkaka alibe luso mu mawu achilungamo pakuti iye alikhanda inu mukamupasa khanda chakudya cholimba inu mumupha iye ndicho chifukwa anthu ambiri amati ine sindikukhulupirira izo ndikuchokapo akadali makanda iwo sangakhoze kumvetsa basi iwo sangakhoze basi kuchigwira choonadi chimenecho icho chimawapha iwo zinthu zazikulu zamphamvu zomwe mpingo ukuyenera kumazidziwa lero koma inu simungakhoze kuziphunzisa izo iwo amapunthwa pa izo iwo samadziwa choti achite nazo izo paulo akuyankhula kwa gulu la ahebri ili komabe iye akuyankhula kwa masikolala tsopano masikolala ophunzira bwino ife tipeza izo mu zochepa mphindi zochepa ophunzira kwambiri koma chinsinsi chakuya cha uzimu mpingo ukadali wakhungu kwa icho iye anati pamene inu mukuyenera kuti muziwaphunzitsa ena inu mukadali makanda ine ndikudziwa alipo ambiri atauke ndikutuluka nkumati ine sindikusowa kuti ndizipita kuchalichi panonso mulungu alemekezeke mzimu woyera wabwera iye ndi mphunzisi pamene inu mupeza ganizo limenelo inu muli basi kulakwitsa pakuti nchifukwa chani mzimu woyera unayika aphunzisi mu mpingo ngati iye ali woti akhala mphunzisi mukuona poyamba pali atumwi aneneri aphunzisi alaliki ndi abusa mzimu woyera unayika aphunzisi mu mpingo chotero iye azikhoza kuphunzisa kupyolera mwa mphunzisa ameneyo ndipo ngati izo sizili molingana ndi mawu mulungu sazisimikizira izo ndiye simtundu wolondola wakuphunzitsa izo ziyenera kuti zizifanana ndi baibulo lonse ndi kukhala zamoyo basi lero monga izo zinali apo pali chinthu chenicheni chili kuonetseredwa tsopano zindikirani koma chakudya cholimba ndi chakwa iwo omwe ali akulu msinkhu ngakhale iwo amene mwa zifukwa amagwiritsa ntchito agwiritsa ntchito zokhuzira zawo kuti azindikire chabwino ndi choyipa kudziwa chomwe chili chabwino ndi chomwe chili cholakwika mwa kuzindikira za mu mtima Tsopano zinikirani, tikuyamba tsopano pa phunziro lathu, maziko akulu awa tsopano, tiye tipite ku ndime ya 1. Chotero, posiya zoyambirira zachiphunziso cha Khristu. Kodi iye akuti chiyani? Mitu yonse yoyamba isanu iyi yakhala itayikidwa pa Khristu kuti tisonyeze yemwe iye ali. Tsopano ife tikusiya zoyambirira izo za ziphunziso za Khristu. Kodi ife tamupeza kuti iye ndi chiyani? Ife tamupeza iye kuti ndi Yehova Mulungu wamkulu ataonetseredwa muthupi. Ife tinamupeza iye kuti sanali mneneri koma chidzalo cha umulungu muthupi. Iye anali Yehova atapangidwa thupi ndipo thupilo Yesu linangokhala kachisi wa iye. Mulungu akukhala mwa munthu. Mulungu kukhala akuyanjanitsidwa kwa anthu kudzera mwa munthu mwakubadwa mwana mwali kwa mwana wake yemwe ndipo Yehova mzimu ankakhala mwa iye. Tsopano ndiyangati akukumbukira kuphunzitsa kwa umulungu momwe ife tinapitira mbuyo ndi kukamupeza Mulungu ngati utawaleza waukulu uli ndi mtundu wonse wa mzimu momwe iwo unaaliri. Ndiyeno logosi inapita kuchokera kwa Mulungu yomwe inadzakhala piyopane ndi yomwe inalimwa maonekedwe a munthu. Ndipo Mose anayiona iyo ikudusapo mkati mwa thanthwe. Ndipo kenako piyopane imeneyo inapangidwa mwantheradi thupi la umunthu Khristu. Ndipo momwe ife tinapezera kuti ife kupyolera mu chisomo chake tili nawo moyo wamuyaya. Tsopano mawu okuti kwa nthawi zonse ndiwo kwa mtunda kwa dangala nthawi izo zinanenedwa mu Baibulo kwa nthawi ndi nthawi cholumikizira koma kwa nthawi zonse amatandauza kokha nthawi koma muyaya umatandauza kwa nthawi zonse. Ndipo chilichonse chokha chomwe chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto koma zinthu zomwe zinalibe chiyambi zilibe mapeto. Kotero Mulungu analibe chiyambi ndipo iye alibe mapeto. Ndipo choncho chotero Melekizedeki wansembe wankulu wonga munthu iye analibe chiyambi ndipo iye alibe mapeto. Ndipo pamene ife kudzera mu piyopane imeneyo yomwe ife tinapangidwa mwachifanizo cha Mulungu dziko lisanapangidwe nkomwe pamene piyopane imeneyo inakhala itapangidwa thupi ndipo inakhala pakati pathu ndiye kudzera mu ifa yake ife ni athu talandira mzimu wake ndipo ife tilibe mapeto moyo wa muyaya osati angelo koma amuna ndi akazi. Oi, mwanjira ina ngati ine ndikanangokhoza kuzitenga izo mwanjira yakuti omvetsera anga akanati azimvetse izo inu simudzakhala konse mngelo. Mulungu anapanga angelo koma Mulungu anamupanga munthu. Ndipo chimene Mulungu amachita ndi chochokera kwa Mulungu chomwe chili chamuyaya momwe Mulungu alili. Ndipo munthu ali basi wamuyaya monga mlengi wake chifukwa iye anapangidwa kuchokera ku umuyaya koma tchimo lili nawo mapeto. Kuzunzika kuli nawo mapeto chotero sikungakhoze kukhala kuli gehena wamuyaya. Alipo gehena moto ndi miyala ya sulfule ife tikudziwa zimenezo koma kulibe gehena wamuyaya. Kuli mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya ndipo umenewo ndi wa Mulungu. Ngati inu muli woti mukazunzike kwa nthawi zonse inu muli nawo moyo wamuyaya. Gehena ali ndi mathelo izo zikozokhala zaka mabiliyoni koma iye potsiriza adzafika ku mathelo. Baibulo silimanena paliponse kuti iwo anazunzidwa kwa muyaya linati kwa nthawi za nthawi. Yona ankaganiza kuti iye anali mu mimba ya chinsomba kwa nthawi zonse na Yesu. Kwa nthawi zonse ali ndi mtunda kapena muyezo wa nthawi. Koma muyaya ndi wopitilira, iwo ulibe chiyambi kapena madzelo. Iwo uli ngati mphete mkombero. Ndipo pamene nthawi yathu ikusuntha, ife tikungozungulira pa zochitisa zazikulu za Mulungu. Chochitisa cha Mulungu chinali kuti adzapange munthu muchifanizo chake kuti aziyanjana naye iye. Ndipo iye anamupanga iye chinthu chogwirika. Tsopano chimo linatibweresa ife mu malo a chivundi. Koma izo sizimayimisa konse dongosolo la Mulungu. Ndipo mzanga wochimwa lero, ngati iwe sunabadwe kachiwiri mwa mzimu wa Mulungu, iwe ulinawo mathelo kwina kwake. Ndipo mathelo ako ndi chisokonezeko, mukuwonongeka ndi kuzunzika ndi chisoni. Koma kwa inu omwe makhulupirira pa Ambuye Yesu, ndipo omwe mulandira yemweyo ngati mpulumusi wanu zili za muyaya basi monga Mulungu alili wa muyaya. Inu mulibe mapeto, ine ndi mapereka kwa iwo zoye wa muyaya, moyo wa Mulungu omwe. Ndipo iwo sadzawonongeka konse kapena kubwera muchiweruzo, koma adusa kuchokera ku imfa apita ku moyo. Ndi chomwe iye anali, ndi chomwe iye anadzera. Tsopano Yesu mukudza kwake kwa unsembe wake sanangobwera basi pa cholinga cha chisoni. Anthu ambiri amaphunzitsa izo monga choncho kuti iye anabwera nati, chabwino mwina mwake ngati ndivutika ine ndikhala chionekedwe chomvetsa chisoni, ndipo anthu ndithudi azibwera kwa ine. Uko ndikulakwisa, palibe lemba la zimenezo. Pakuti munthu aliyense yemwe ati adzapulumutsidwe konse, Mulungu anawadziwa iwo dziko lisanaumbidwe konse. Baibulo linanena chomwecho. Mulungu sakulolera kuti aliyense awonongeke. Iye akufuna kuti wonse abwere kukulapa. Koma pokhala Mulungu mwakudziwiratu, iye anazidziwa izo. Yang'anani mwa Roma mutu wa 8, Paulo anali kugwirisapo akunena za kusankha kwa Mulungu kuti Esau ndi Yakobo mwana aliyenseyo asanabadwe kapena chilichonse. Mulungu ananena kuti iye ankawadziwa iwo, ndipo iye ankamuda Esau, ndipo ankamukonda Yakobo mwana aliyenseyo asanakhale nawo mwayi woti afotokoze kuyamikira kwawo, pakuti iye anali Mulungu. Iye amadziwa, iye ndi wopanda malire. Ngati iye ali wopanda malire, iye ankaudziwa utitiri uliwonse, nthenje iliyonse, mavu aliwonse, chilichonse chomwe chikanati chidzakhale pa dziko lapansi, iye ankachidziwa icho. Iye ndi wopanda malire, wamuyaya, wachisavundi, Mulungu wodala, wamphamvu zonse, wopezeka paliponse, wodziwa zonse. Palibe chinthu chimene iye samachidziwa. Ndicho chifukwa iye akhoza kunena chomwe mapeto ati adzakhale. Iye ankadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Chomwe chili cha uneneri ndicho chidziwiso chake chabe. Iye ndi woyimira mlandu wamkulu. Iye ali, iyeyo ndi woweruza. Ndipo iye amangoyankhula kwa woyimira mlandu zina za nzeru zake. Ndipo icho nchomwe uneneri uli kuti akhoza kuneneratu izo, chifukwa iye amadziwa chomwe chiti chidzakhalepo. Tsopano ndi ameneyo Mulungu yemwe ife timamutumikira. Osati Mulungu wambiri yakale, osati monga achibuda ndi achimuhamadi ndi zina zotero, koma Mulungu yemwe ali wopezeka paliponse pakali pano muno mmawa uno mukachisi uyu pakali pano. Yehova wamkulu, ine ndine yemwe anaziumba iye yekha mwakudzichepesa kuti atenge maonekedwe a thupi lodzaza machimo. Ndi uyu apa, ndi yemwe anakuombolani inu. Sipangakhoze kukhala winanso kulikonse, palibe nthawi ingakhoze kuchita izo. Mulungu analibe anthu atatu kumwamba uko, ndipo iye nkumutuma mmodzi wa iwo mwana wake uyo anali Mulungu mwini wake. Atabwera mumaonekedwe a mwana, mwana alinacho chiyambi. Ndipo mwana anali nacho chiyambi. Izo ena ainu anthu okondedwa achikatolika, ine ndilinalo buku lanu, zona za chikhulupiriro chathu limati umwana wa muyaya wa Mulungu. inu mungalongo sole bwanji mawa meneo. Inu mungawapange bwanji iwo kukala ndi zomveka. Ungakoze bwanji iwo kukala wamuyaya. Limenelo si Baibulo, limenelo ndibukulanu, umana wamuyaya. Iwo sali, mawa meneo siwolondola. Pakuti chili chonse chomwe chili mwana chinali ndi chiyambi ndipo muyaya ulibe chiyambi chotero si umwana wa muyaya Khristu anakhala thupi ndipo anadzakhala pakati pathu iye anali ndi chiyambi panalibe umwana wa muyaya ndi umulungu wa muyaya osati umwana tsopano iye anabwera kuti adzatiwombole ife ndipo iye anatiwomboladi ife tsopano Paulo pofika apa chimene ine ndikutsimikiza kuti kupyolera mmaphunziso a mbuyowa inu mwamvesa izo ife tidzadusa mwizo kachiwiri nthawi ina ambuye akalola mwandime ndi ndime basi tsopano chotero pokhala posiyana nazo zoyambirira zachiphunziso cha Khristu tiyeni ife tipitirire mpaka ku ngwiro izo zimawapunthwisa iwo sichoncho izi tiyeni ife tichite chiyani tiyeni tipitirire mpaka ku ngwiro osati kuyikanso maziko penyani izi tiyeni titenge mawu awa ngwiro kodi inu mukudziwa kuti ilipo njira imodzi yokha yomwe inu muti mudzakaime mukukhalapo kwa mulungu ndiyo ungwiro mulungu sangakhoze kulekelera zinthu zosayera ndipo inu azamalamulo inu mungathe bwanji kudzipangisa nokha ngwiro pamene inu mulibe kanthu kamodzi kodi mudzipangise nako nokha ngwiro inu munabadwa mu tchimo kuyembekezeredwa kwanu komwe kunali mu tchimo chikhumbo chomwe choti inu mukhale kuno ndi tchimo munabadwa mu tchimo munawumbidwa mukusaeruzika munabwera mu dziko nkumayankhula bodza tsopano kodi inu mudzakaima pati uli kuti wochimwa yemwe unati ine ndisiya kusuta ine ndipita kumwamba kodi uli kuti wofunda wa nsana wa ndere wotchedwa Khristu yemwe umayendayenda kuno ndi nkhope yayitali ndi kumanena kuti chabwino ine ndine wa mu mpingo iwe wochimwa wokulondola kupatula ngati iwe utabadwa wa mzimu wa mulungu iwe watayika ndi zoona iwo udzapita bwanji kumwamba iwo kuti ine sindinayambe ndanamapo mu moyo wanga o wokondedwa wang'ono izo anali ngelo yekha pakuyamba pomwe ilo ndi boza ine sindikusamala momwe inu muliri wabwino ndinu wochimwa ndipo inu mulibe kanthu kamodzi palibe wansembe palibe bishopu palibe kalinolo palibe papa ngakhale kanthu kalikonse kangakhoze kukupulumutsani inu chifukwa iye ali mu bwato lomwelo limene inu mulimo ife tikufika kwa izo mu maminiti pang'ono mu maumbidwe omwewo omwe iye anali papa wa ku Roma anabadwa mu tchimo anaumbidwa mukusayeruzika anabwera mu dziko akunena bodza anabadwa mwachikhumbo chakugonana cha mwamuna ndi mkazi inu mukachitenga pati chilungamo kuchokera mu zimenezo chabwino bambo ake ndi amake anabadwa mwanjira yomweyo ndipo iwo anabadwa mwanjira yomweyo ndipo agogo ake akazi ndi agogo amuna ndi mpaka mbuyo ndi tchimo pakuyamba pomwe chotero ndani angakhoze kunena kuti uyu ndi woyera ndipo uyo ndi woyera pali chinthu chimodzi chokha choyera ndicho Yesu Khristu mwana wa mulungu wamoyo yemwe anapangidwa wangwiro ndipo chofunikira chathu nchakuti tikhala angwiro tsopano kodi ife tikhala motanizo yeseranizo inu eni ine ndikanadana nazo kuyesera kuti ndikafike kumwamba pa zondiyenereza zakuti ine ndinabadwa maminiti asanu apitawo ndipo ndikuchoka mu dziko pakali pano ine ndikanati ndikhale wotayika ngati ine sindinayambe ndakhalapo ndi lingaliro loyipa mu moyo wanga ngati ine sindinayambe ndayankhulapo mawu oyipa mu moyo wanga ngati ine sindinayambe ndayang'anapo pa chilichonse choyipa sindinaganizepo chilichonse choyipa kapena palibe kena ndine basi wamkululo ndi wakuda monga makoma onyansa akugehena ndine wochimwa Ine ndikoza kubwela kudusa mmoyo, ndikukhala otsekeledwa muchipinda, ndimonga ena alongo achikamelo, kapena china chake, ndikusamaliona konse dziko, kukhala mmenemo, ndikumapembela moyo wanga wonse, kumachita zabwino. Kubadwa ndili ndi mamiliyoni ambiri, ndikumapeleka kwa osauka, chilichonse chomwe ine ndili nacho. Ndipo ndine wochimwa pabe, ndipo ndizapita ku gehena. Inde bwana. Ine ndikoza kujoina mpingo wa Chilutera Baptist Pentecostite Presbyteria pamene ine ndili pagulu la makanga ndikukhala okhulupirika kwa mpingo umenewo mpaka zaka zana ndipo moyo wanga nkutengedwa ndipo nkusakhalapo munthu yemwe akanaloza chala chake pa ine nkuti iye sanayambe wakhalapo nalo nkomwe ngakhale lingaliro loyipa ine ndidzapita ku gehena motsimikiza basi monga ine ndayimiramu. Ndine wochimwa ukonklondola. Ine ndilibe kali konse, palibe njira konse. Ine ndikakonze kupezira uliwonse, mtengo uliwonse woti ulipiridwe. Mulungu anafuna imfa. Ndipo ngati ine ndingapeleke moyo wanga omwe, ngati ine ndingapeleke moyo wanga, ndiye ine ndingathe bwanji kulapa. Chifukwa inu, ngongoleyo iyenera kuti iperekedwe choyamba. Ndipo Mulungu anali mmodzi yekha, yemwe akanakonza kuyika moyo wake pansi. Ndikutengaponso iwo kachiwiri. Chotero iye akanakonza kukhala tchimo. Ndikuyika moyo wake pansi. Ndikutengaponso iwo. Ndikuchitcha icho chilungamo. Ndipo ngongole yaperekedwa. Ndinu apo. Tsopano tiyeni titembenuzire ku Mateyu chapa mutu wa 8. Ine ndikukhulupirirapo pali. Mutu wa 7 kapena wa 8. Ife tiona zomwe Yesu akunena pamenepa. Chabwino ndi Mateyu mutu wa 5 ndipo Yesu kulalikira akulalikira mu chiphunziso cha paphiri ndime ya 47 ndipo ngati inu muwalonjera abale anu okha nchiyani chomwe inu mukuchita kuposa ena kodi satero ngakhala misonkho enyani koma khalani inu chotero angwiro. Chiani, kalani inu chotelo, angwiro. Ngakhale monga Atate anu omwe ali kumwamba, ali angwiro. Ilo linali lamulo la Yesu. Kalani inu chomwecho. Iwa amati, palibe wina ngakhale wangwiro. Bible linati, palibe wina ali wangwiro. Ndiwuko kutsutsana kwanu. Sichoncho. Abwino. Inu, simungakonze kukhala angwiro omwe inu yeni. Ngati inu mukudalira mu zomwe inu mwazichita, inu mwatayika. Chotero, khalani inu angwiro. Ngakhale wangwiro, monga Mulungu aliri wangwiro. Tsopano, khalani inu chotero angwiro. Ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro. Chotero, tsopano. Mutu wa 5, mutu wa 6 wa Ahebri. Chotero, kusiana nazo zoyambirira za chiphunziso cha Khristu. Tiyeni ife, tipitirire mpaka ku ungwiro. Tsopano inu brana mutabe nako. Oh, ine ndikudziwa. Ife tili nawo machiriso. Izo nzodabwisa. Ife tili nawo masomphenya. Ondi, ndizo zabwino. Ndipo inu mumakhala nawo maloto auzimu. Ndipo nthawi zina. Iwo samakhala maloto auzimu. Ndipo nthawi zina inu, ife timayesera kuwathandiza osauka. Ife timachita zomwe ife tingathe. Oh, izo zonse ndi zabwino. Koma sindizo zomwe ife tikuzikamba tsopano. Ife tikulowa mugawo lina. Posiana nacho chiphunziso. Oh, inde, ife tili nacho chiphunziso cha Khristu. Ife timakhulupirira kuti iye anali mwana wa Mulungu. Ndi wobadwa kwa namwali. Ife timakhulupirira zimenezo ndi zinthu zonse izi. Izo ndizodabwisa basi. Koma kuzisiya izo, tiyeni tipitebe mpaka kungwiro. Oh my, ndikugumba ine ndikanakhala nalo liwu la mngelo wamkulu tsopano kuti ndizibweretse izi pamalo pomwe inu mukanakhoza kuziona izo. Tsopano iye akuti kusiya chiphunziso chonse cha Khristu, a theology yonse ndi theology yonse yomwe ife tikuyidziwa, zonse za umulungu wa Khristu, momwe iye anali Mulungu atapangidwa thupi, zinthu zina zonse izi. Paulo akupitilira kufotokoza izo zonse apa mumaminiti pang'ono okha. Tiyeni tingowerenga izo pang'ono pokha ife tisanafike kwa izo. Kuika nsoma ziku akulapa kuchokela ku nchito zakufa. Sopana ife timakhulupirira zimenezo. Ndi chikhulupiriro cha kwa Mulungu. Ife timakhulupirira zimenezo. Ndiza chiphunziso cha maubatizo. Basi momwe inu muyenera kumabatizidwira. Ife timakhulupirira zimenezo. Ndi zakusanjika kwa manja. Ife timakhulupirira mukusanjika kwa manja. Si choncho ife mukuona zonse izo zedi. Ndiza chukisiyo cha kufa. Ife timakhulupirira zimenezo. Tsopano penyanga, inu mukuona apa chiweruzo chikukwirisidwa ntchito chamuyaya. Icho ndi cha nthawi zonse. Pamene chiweruzo chiyankhulidwa ndi Mulungu ndi cha nthawi zonse. Ndiye sikungadzakhale chiyanjanitso china chiweruzo chitaperekedwa kale. Tsopano inu mukhoza kumvetsa chifukwa chimene Mulungu anachita kutenga ake omwe. Ake omwe monga ife tingawatchulire iwo mankhwala ake omwe. Pamene iye anamuweruza munthu pakuchimwa, njira yokha yomwe iye akanakhoza kuyanjanisira inali yodzatenga malo a munthu iye mwini. Ndiyo njira yokha yomwe iye akanakhoza kuyanjanisidwira. Kapena akanati ayanjanitsire ife, inali kutenga malo athu ndi kukhala wochimwa. Mulungu Yehova anakhala wochimwa ndipo iye anapereka moyo wake. Tsopano inu mukanakhoza kupereka moyo wanu monga wochimwa kuti mufere cholingachi. Paulo anati ngakhale ine ndingapereke thupi langa litenthe ngati nsembe, ine sindili kanthu apobe. Faizo sizigwira ntchito. Mukuona pamene inu mufa, inu mwapita, inu mukafa ngati wochimwa, inu mwatayika. Koma Mulungu anabwera pansi mu mnofu ndipo analiweruza tchimo mu mnofu pokhala anapangidwa mnofu machimo. Chifukwa iye anali Mulungu wamuyaya ndipo analidzusa thupi lake lomwe apo. Kotero iye ndi wolungamitsa. Tsopano zinthu zonse izi tiyeni tipitirire mpaka ku ungwiro. Anatero Paulo. Tsopano chiyani? Zachiweruzo chamuyaya. Izi ife tidzachita Mulungu akalola. Ndime ya firi. Tsopano pitirirani mpaka ku ungwiro. Yesu anati khalani inu chotero angwiro ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro. Ndipo ife tili aliyense wotsutsidwa. Zilibe kanthu zomwe tinayamba tachitapo ndife wotsutsidwa. Ife tinabadwa otsutsidwa. Amayi anu ndi abambo anu anabadwa otsutsidwa. Inu makolo anu onse anabadwa mu tchimo, anaumbidwa mukusayeruzika. Kotero kodi inu muzipeza bwanji izo konse? Inu mukhala bwanji angwiro konse? Ngati inu simunayambe mwachitapo chinthu, simunabepo, simunanamepo, simunayambe mwachitapo chilichonse mu moyo, ndinu otsutsidwabe. Inu munatsutsidwa musanapume konse mpweya wanu woyamba. Inu munatsutsidwa kokulondola. Ndipo inu munaweruzidwa ndi Mulungu musanapume mpweya wanu woyamba. Pakuti inu munaweruzidwa ndi chikhumbo chakugonana cha abambo anu ndi amanu omwe cholera mukuchita kwawo. Anakubweresaninu kuno pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu anazisusa izo pachiyambi pomwe. Ndinu otsutsidwa pakuyamba pomwe. Kotero ndi pamene inu ndipo munthu wina aliyense pa dziko lapansi anatsutsidwa limodzi ndi inu. Tsopano nkuti komwe inu muti mungautenge ungwiro. Penyani tiyeni titembenuzire kwa mphindi yokha kwa Hebri muti wa 10. Mbetserani mwatchelo, ine ndikufuna kuti ndiwerenge pang'ono pokha kuchokera ku muti wa 9 oyamba ndime ya 11. Koma Khristu pokhala wansembe wamkulu wa zinthu zabwino zinalikudza mwaka chisi wamkulu ndi wangwiro kwambiri kachisi wake yemwe thupi lake. Mukuona kachisi wakale inu mukuzindikira, kachisi wakale anali ndi chotchinga mmenemo chomwe chinkabisa likasa komwe Mulungu ankakhalako. Ndi angati akudziwa zimenezo. Zedi chabwino kachisi wakale uja wopangidwa ndi wanthu kuno zotchinga zochokera ku zikopa za mbuzi zolochedwa ndi zina zotero zinapangidwa kachisi kuti azibisamo kukhalapo kwa Mulungu. Ndi angati akudziwa kuti munthu mmodzi yekha ankakhoza kupita mmenemo kamodzi pa chaka? Ndithudi ameneyo anali Aroni, ankalowamo kamodzi pa chaka. Ndipo iye ankayenera kuti akhale atadzozedwa ndi chofunikira. Ndipo iye ankayenera kuti azikhala ndi moto mudzanja lake. Ndipo ngati iye akanapita wopanda zimenezo, iye ankafa mwansanga pamene iye ankasunthira chotchinga icho mbuyo. Iye ankakhoza kugwa mkufa. Iye ankayenera kuti apite mmenemo ndikukayasa nyalizi ndi kuwaza mpando wachikundo umene unkafuulirapo magazi a imfa choloweza m'malo mpaka Khristu anali woti abwere kudzakwanilisa izo. Tsopano koma Mulungu ndiye anakhala mtundu wina wakachisi, ndipo wakachisi ameneyo anali ndani? Yesu. Ndipo Mulungu anali mkati mwa Yesu, ndipo iye anabisidwa, koma iye anali akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini mwa kulongosolela kwake. Khristu anamuulula Mulungu. Iye anati, sine yemwe ndikuchita ntchitozi, ndi Atate wanga omwe akukhala mkati mwanga. Ine sindichita kanthu mwa ine mwini, koma zomwe ine ndiwaona Atate akuchita, Atate mkati mwanga akundisonyeza ine masomphenya awa. Ndiyeno ine ndikumapita ndikumachita basi zomwe Atate akundiwuza ine kuti ndizichita. Inu mukuzimva izo? Mulungu anali mkati mwa thupi lawu munthu, osati kuseli kwa zikopa zambuzi zolochedwa, koma anali wamoyo akuyenda. Mulungu anali ndi manja, Mulungu anali ndi mapazi, Mulungu anali ndi lilime, Mulungu anali ndi maso, ndipo izo zinali Khristu. Apo iye anali. Tsopano iye anachokapo, ndipo mzimuwo unabwera mmenemo kuti kupyolera mu imfa yake, iye akakhoze kupangisa mpingo kukhala wangwiro ndi kubweresa mpingo pomvera. Ndiyeno mzimu womwewo umene unali mwa Khristu uli mu mpingo, ukuchita zinthu zomwezo zimene Khristu ankazichita. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silimandiona ine kenanso, komabe inu muzindiona ine, pakuti ine ndizikhala ndi inu ngakhale mkati mwanu mpaka kumathelo a dziko. Tsopano mvetserani kwa izi. Koma Khristu kukhala wansembe wamkulu wa zinthu zabwino zakudza mwa kachisi wamkulu ndi wangwiro kwambiri, osati wopangidwa ndi manja, uko nkunena kuti osati wa nyumba iyi. Iye sanali wopangidwa ndi manja, kodi iye anabadwa chotani? Kubadwa mwa namwali, osatinso mwa magazi a mbuzi ndi ang'ombe, kuti thupi ili linayamba lapereketwapo nsembe kapena linayeresedwapo, koma mwa magazi ake omwe. Inu mukudziwa kuti magazi amachokera kwa chiwalo cha mphongo. Ndiyeno wina wake anati, oh Yesu anali Myuda. Iye sanali Myuda. Oh ife tinapulumusidwa ndi magazi a Chiyuda. Ayi ife sitili. Ngati ife tinapulumusidwa ndi magazi a Chiyuda, ife tikanali otayika. Yesu sanali Myuda, ngakhalenso iye sanali wa mitundu. Iye anali Mulungu. Mulungu Atate mzimu mmodzi wosaonekayo. Palibe munthu anamuonapo Mulungu pa nthawi ina yonse, koma wobalidwa yekhayo wa Atate wamufotokoza iye. Iye anaonetsera Mulungu chomwe Mulungu anali. Tsopano mpingo wake ukuyenera kuti uzionetsera Mulungu kuti usonyeze chomwe Mulungu ali. Mukuona? Kodi ife tikuchita chani? Tikudzipanga tokha bungwe, ndi ine ndilibe kanthu koti ndizichita ndiwo. Iwo ndi Achimethodist, iwo ndi Achipresbyteria. Ine sindikufuna kanthu komachita nawo iwo. Ndine wa Chibaptist, ndine wa Chipentekoste. Inu mwatayika. Ndi mtunduwo wa chokupangitsani kulondola. Ndani angazibwekerere? Ndani anganene chilichonse? Tiyang'anani pa chamanyazi chomwe Achipresbyteria abweretsa. Tiyang'anani pa chamanyazi Achibaptist. Tiyang'anani pa chamanyazi Achikatolika. Tiyang'anani pa chamanyazi Achipentekosite, Anazarene, Apilgrim Holiness. Tiyang'anani pa iwo onse. Koma ine ndikukutsutsani inu kuti muloze dzanja limodzi mwa chamanyazi pa icho. Eya, lozani chala chimodzi pamene Mulungu wamphamvu zonse anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Mvereni inu iye ndi uyo apo, ameneyo ndiye wangwiroyo. Tsopano tiye ntiwerenge mopita patsogolo pang'ono apa. Tsopano ngakhalenso osati mwa magazi ambuzi ang'ombe, koma ndi magazi ake omwe iye analowamo kamozi mumalo oyela atapindula chiwombolo cha muyaya. Kodi inu mukumvesa izo? Chiwombolo cha muyaya kwa ife. osati kuti tiwomboledwe lero ndiyeno sabata ya mawa pamene chisimuso chiti chiyambe nkuzawomboledwa kachiwiri ndiyeno oipe mtibwelera mbuyo ndipo nkuzawomboledwa kachiwiri inu kumawomboledwa kamodzi kwa nthawi zonse tikokulondola sipamakhalanso kuwombola wombola wombola chiwombolo chamuyaya iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wa tensi yakale wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo chifukwa iye wanyenyemera chifukwa iye anabatizidwa mwa njira ina yake chifukwa iye anali ndi magazi mudzanja lake chifukwa iye wakhulupirira pa mwana wobalidwa yekhayo wa mulungu ndi momwe ife timalandirira chiwombolo chamuyaya mvetserani tsopano pakuti magazi ang'ombe ndi ambuzi ndi mapulusa ang'ombe ankakonkhedwa ankakonkha chosayeracho ankayeresa kuti apangise ungwiro wathupiro ndi mochuluka bwanji momwe magazi a khristu atadzatero yemwe kupyolera mu mzimu wamuyaya anadzipereka yekha wopanda banga kwa mulungu anatsuka chikumbumtima chathu ku ntchito zakufa kuti tizimutumikira mulungu wamoyo wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo mukusamala chiyani pa zomwe dziko likuganiza mukusamala chiyani pa zomwe oyandikana nanu akuganiza chikumbumtima chathu chafa ndipo ife tasinthidwa ndipo tabadwa kachiwiri mwa mzimu wa mulungu kuti tizimutumikira mulungu woona ndi wamoyo ndi inu apo tsopano tigwere ku ndime ya 10 muti wa 10 kani kungowoloka tsambalo lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zinali mkudza ndipo osati fanizo lomwe la zinthuzo silingakhoze ndi nsembe izo zomwe iwo ankazipereka chaka ndi chaka kupitirira kumupanga wobwerakoyo wering wero uli pamenepo ungwiro kusiyana nazo zoyambirira za chiphunzitso cha khristu tiyeni ife tipitirire mpaka ku ungwiro khalani inu chotero angwiro ngakhale monga atate anu kumwamba ali angwiro lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zakudza malangizo onse ndi maubatizo ndi zinthu zina zonse zomwe iwo anali nazo sizikanakhoza kumupanga wopembezayo kukhala wangwiro ndipo komabe mulungu akufuna wangwiro inu mukajawina mpingo wa nazarene sudzakupangani konse inu kukhala angwiro inu mukajawina mpingo wa baptisti chipendekosite uliwonse womwe uli iwo sudzakupangani konse inu kukhala angwiro inu pokhala munthu wabwino womvera sizidzakupangani konse inu kukhala angwiro inu simungapindule chinthu chimodzi pali chinthu chimodzi cha inu kuti mupindule inu mwatayika inu mukuti chabwino ine ndimasunga lamulo ine ndasunga sabata ine ndimasunga izi mlangizo onse a mulungu ine ndimachita izi paulo anati tiyeni ife tiyike kumbali zinthu zonse izo tsopano zonsezo ndi zabwino koma ife tizichita izi ife tiziwabatiza anthu ndipo ife tiziyika manja pa iwo kwa machiriso awo ndi zina zotero ife tikhoza kuzitenga izo ndime ndi ndime chilichonse cha zinthu zimenezo ubatizo ife timaukhulupirira iwo pali chiyembekezo chimodzi ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi ubatizo umodzi ife timakhulupirira kuti pali ubatizo ife timakhulupirira mu chiukitsiro chakufa mwantheradi ife timakhulupirira kuti yesu anafa ndipo anauka kachiwiri ife timakhulupirira zimenezo kusanjika manja pa odwala ndizo zomwe zinanenedwa zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira ife timakhulupirira zimenezo koma izo ndi chiyani paulo anali zonsezo ndi ntchito zakufa ndi china chake chomwe inu mumachita tsopano tiyeni tipite mu ungwiro oh my ife tikubwera mu kachisi osati maziko kachisi kachisi iye yemwe awo ndi maziko
lamulo ndi chilungamo ndi kujowina mpingo ndi kubatizidwa ndi kusanjika kwa manja zonsezo ndi madongosolo a mpingo koma tsopano tiye ndipite mpaka mungwiro ndipo pali mmodzi yekha yemwe anapangisidwa wangwiro ameneyo ndi Yesu kodi ife timalowa chotani mwa iye kupyolera mu chimethodist ayi pentekosite ayi baptist ayi kudzera mu mpingo uliwonse ayi roma katolika ayi ife timalowa chotani mwa iwo aroma 8:1 palibe chotero tsopano kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Khristu omwe samayenda motsatira zinthu za mdziko lino thupi koma motsatira zinthu za mzimu omwe samalabadira zomwe dziko lili nazo kuti linene ngakhale iwe ukudwala adokotala nkuti iwe ufa iwe sumapereka tchelu kwa izo sizimakusokoneza iwe pang'ono ngati iwo akuza iwe iwe uyenera kukhala wa chikatolika iwe usanapulumutsidwe kapena wa chipresbiteria kapena uyenera kuti uchite izi iwe sumapereka tchelu kwa izo chotero palibe kutsutsidwa kwa iwo omwe ali mwa Khristu Yesu omwe samayenda motsatira thupi zinthu zomwe iwo amaziona chilichonse chomwe inu mumachiona ndi maso anu ndicha pa dziko lapansi koma ndi zinthu zomwe inu mumaziona mwa mzimu wanu kudzera mu mawu mawu ndi okalilole wosiyang'anirapo wa mulungu yemwe amanyezimirisa chomwe iye ali ndi zimene inu muli aleluya omay iye amakuwuzani inu ili ndi buku lokha mu dziko lomwe limakuwuzani inu komwe inu mukuchokera yemwe inu muli ndi kumene inu mukupita ndisonyezeni ine samba lililonse la zolemba kulikonse lili ndi sayansi yonse kapena china chilichonse buku labwino lililonse lomwe linalembedwapo palibe lililonse la iwo lingakuwuzeni inu zimenezo ili ndikalilole woziyang'anirapo wa mulungu limene limakusonyezani chomwe iye ali ndi chimene inu muli ndiye pakati pakepo pali mzere wa magazi omwe umasonyeza chimene inu mungakhoze kukhala ngati inu mukufuna kuti musankhe ndi inu apo mwa mzimu umodzi tsopano akorinto oyamba 12 kodi ife timalowa chotani mu thupi limenelo pogwirana chanza ayi bwana pakujoina mpingo ayi bwana pobatizidwa chambuyo chamtsogolo mu dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera dzina la Yesu Khristu dzina la Rozi wa ku Sharon kakombo wa mchigwa nyenyezi ya mmawa chilichonse chomwe inu mukuchifuna izo zilibe chochita ndichi yango basi la chikumbumtima chabwino kwa mulungu ndipo komabe ife timakangana ndikukwirana ndikutsutsana ndikugawikana ndikupanga zotisiyanitsa ndikokulondola koma izo zonse ndi ntchito zakufa ife tikupita ku ungwiro izo ndi zinthu zomwe ine ndazichita mtumiki anakubatizaninu kaiye anakubatizaninu changuhobe mtsogolo chambuyo kapena nthawi zitatu nthawi zinayi kapena nthawi imodzi kapena momwe iye anachitira izo izo zilibe kanthu kochita ndi icho inu mumangobatizidwira mu chiyanjano cha mpingo umenewo mulimonse kutsimikizira kwa mpingo uwo inu mumakhulupirira imfa kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro cha Khristu kusanjika kwa manja kuti muchizeodwala ndizo zodabwitsa koma izo zonse ndi zachibadwa ndipo thupi limenelo lidzafanso motsimikiza basi monga momwe inu mulili amoyo ilo lidzafanso tsopano tiyentike pambali zinthu zonse izo ndipo tiyentipite mpaka kungwiro kodi ife timafika bwanji kungwiro ndi chimene ife tikufuna kuti tichidziwe Khristu watipanga angwiro mulungu anayika pa iye kusaweruzika kwa ife tonse iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndi migwingwirima yake ife tinachirisidwa ndilo thupi lomwe ife tikufuna kuti tifikeko Ilo ndi tupilo. Bwanji, ngati inu muli mutupi limenelo, inu simudzaona konse chiweruzo. Inu simudzalawa konse imfa. Ndinu mfulu kwa zonse za imfa chiweruzo chimo. Ndi china chilichonse. Pamene inu muli mutupi limenelo. Kari inu, mumalo wachotani muilo mlariki, pocho winakaji siuyu, inu mataika pobe. Simunga koze kuchowi na muli monse, ife tilibe buku li ilonse. Ife, timalo wa mochotani mailo, pocho winampingo wina, aibana. Ife, timalo wa chotani muilo, inu mumabaduila muilo. Wakorindo yamba 12, odimanzi mumozi, ife tonse, timabatizidwila mutupi limozi. Na ubatizo wanzi mwoyela, ife timabatizidwa loa mutubili menelo. Ndipandi ife oma sulidwa kwa chimo, ulungu, sama kuona nino aponso, ye amango muona krisit. Ndipo pamene inu muli mutubili menelo, ulungu sanga koze kuliweluza tubili menelo. Iye analiweluza kale ilo. Iye anatenga ziweluzo zathu. Ndipo anatiitanira ife umo. Ndipo mwachikhulupiriro kupyolera muchisomo ife timalowamo kumavomereza kukhululukidwa kwathu. Ndipo mzimu woyera umatibweresa ife muchiyanjano ichi limodzi ndi iye. Ndipo ife sitimayendanso motsatira zinthu za mdziko koma ife timayenda mu mzimu. Tinakulumizitsidwa mawu anadza kwa ife. Iyana pa malo mwanga, ine ndapangidwa kukhala wa moyo, ndine pano. Yemwe nthawi ina ndinali wakufa muchimo, ndi zolakwa, ndapangidwa wa moyo. Zokumba zanga zonse ndikuti ndizimutumikira iye. Chikondi changa chonse chili kwa iye. Mayendedwe anga onse ndikufuna kuti akhale mu dzina lake. Kulikonse kumene ine ndipita. Chilichonse chomwe ine ndichita, ine ndikumulemekezetsa iye. Ngati ine ndikusaka, ngati ine ndikusodza, ngati ine ndikusewera mpira, ndi chilichonse chomwe ine ndikuchita, ine ndiyenera ndikhale Khristu ali mwa ine, mu moyo woterowo, womwe ungawapangisa amuna kukhumba kuti akhale mwa njira imeneyo. Osati kulongolola, kuchita misete, ndi kukangana pa za mipingo yanu. Inu mukumvesa izo. Mwanzimu mozi, ife timabatizidwa kulowa mutupi limenelo. Ndipo pamene ine ndiona magazi, ine ndizidusa pa inu. Vetserani, tiye ntiwelenge mopitiriza pang'ono apa, chonde. Chomwe sichikanati chimupange wobwera koyo kukhala wangwiro. Pakuti ndime ya tu mutu wa teni. Pakuti ndiye izo, sichikanati zisisidwe kupelekedwa nsembe. Ngati izo zikanakoza kumupangisa munthu kukhala wangwiro, ndipo Mulungu akufuna ungwiro. Ngati kusunga malamulo, ngati kuchita malamulo onsewo, zingakupangeni inu kukhala wangwiro. Ndiye palibe chifukwa chokhalira ndi china chilichonsenso. Inu munapangidwa kale angwiro. Chifukwa pamene inu muli wangwiro ndinu wamuyaya. Chifukwa Mulungu ali mmodzi yekha yemwe ali wamuyaya. Ndipo ngati Mulungu ali mmodzi yekha wangwiro, ndipo njira yokha yomwe inu mungakhoza kukhalira wamuyaya ndi kukhala gawo la Mulungu. Akatsukidwa kammodzi ayenera kukhala wopandanso chikumbumtima cha tchimo. Chiyani? Wopembeza akatsukidwa kammodzi samakhalanso ndi chikumbumtima. Ngati inu mukulemba kumasulira kwa icho ndi chikhumbo. Wopembeza akatsukidwa kammodzi samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo. Ngati wopembeza anali atatsukidwa kammodzi. Inu mukamapitapo tsopano ndikumati, oh haleluya, ine ndinapulumusidwa usiku watha. Koma chabwino Mulungu adalisike mkaziyu wandipangisa ine kubwerera mbuyo. Haleluya, siku lina ine ndidzapulumusidwa kachiwiri. Iwe mbuli yosauka yosaphunzitsidwa, umasima mwezo ziliri. Wopembeza akatsukidwa kammodzi samakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo. Bible linatero vesilani pamene ife tikuwerenga mopitirira miniti yokha. Koma munsembe izo monga ankakumbukira tchimo pachaka, tsopano ife tikuti titsikire mmusi kuti tikakhuze chapa ndime ya 8 kuti tisunge nthawi. Ndikumene ine ndikufuna kufikako. Pamwambapo ndiye pamene iye anati nsembe ndi zopereka zopsereza za tchimo inu simumazifuna, ngakhalenso kuti inu mumakondweresedwa nazo zimene zinkaperekedwa mwa lamulo. Ndime ya 9 ndiye iye anati, taonani ine ndikubwera kudzachita chifuniro chanu, o Mulungu. Iye akuchotsapo utenga. Iye akuchotsapo choyamba lamulo kuti iye akoze kukhazikitsa chachiwiricho. Ndikugumba ife tikanakhala ndi nthawi kuti tikhale pa izo. Utali wonse womwe inu muli wa Chipresbyteria, kapena wa Chipentekosite, kapena wa Chibaptisti, kapena wa Chimethodisti, iye sangakhoze kuchita nanu kanthu. Iye ayenera kuti achotsemo zonsezo poyamba, mukuona? Chotero iye akhoze kukhazikitsa chachiwiricho. Utali wonse inu mukuti chabwino ine ndine wa Chimethodist. Ndilibe kanthu kotsutsana ndi a Chimethodist, kapena a Chibaptist, kapena a Chipentecost. Koma mbale izo sizinena za icho. Inu muyenera kuti mupitirire mpaka ku ungwiro umo ndi mwa Khristu. Penyani zisopano miniti yokha. Mwa omwe ife timayeretsedwa kudzera mukupereka nsembe kwa thupi la Yesu Khristu kamodzi kwa zonse. Tiyeni tingowerenga mopitirira pang'ono pokha, ndipo gwirani apo mulole izo zilowerere mkati pamene ife tikuwerenga. Kamodzi kwa zonse, ndipo wansembe aliyense pakuima tsiku ndi tsiku akutumikira kupereka nthawi zonse nsembe yomweyo imene singakhoze konse kuchotsa tchimo. Koma munthu uyu, kodi inu mwakonzeka? Muli ndi chikhotho chanu mutachimasula tsopano, kote kuti izo zisazembe, izo zipite mpaka mu mtima momwe. Koma munthu uyu, munthu uti, osati papa wa ku Roma, osati bishopo wa mpingo wa Chimethodist, kapena mpingo wina uliwonse. Koma munthu uyu, Khristu, adatha kupereka nsembe imodzi ya tchimo kwa nthawi zonse, anakhala pansi pa dzanja la manja la Mulungu kuchokera apa mpaka na akuyembekezera kufikira adani ake apangidwe choponderapo phazi lake. Penyani apa iye akubwera pakuti imwe akupereka kumodzi, iye watipanga ANGWERO, iye watipanga angwiro mpaka chitsitsimuso chotsatira. Kodi apo ati chiyani? Iye wawapanga angwiro kwa nthawi zonse iwomwe ayeretsedwa. Kodi inu mukumvesa izo? Tiyeni ife chipite mpaka ku ungwiro. Tsopano inu anthu achiyelo mumati, oyeya, ife timakhulupirira mu chiyelo, haleluya, ife timakhulupirira mukuyeretsedwa. Koma inu mukutenga zanuzanu, inu mumangosiya izi ndi kusiya izo. Inu mukudziwa kuti inu simukuyenera kuti muzichita izo. Kupatula ngati Khristu watsegula chiseko ndi kufulumizitsira izo kwa mtima wanu, ndipo inu mwakhala malo omwe tchimo lili lakufa ndi chikhumbo, zonsezo zitapita, ndiye iye amachotsapo chilungamo chanu chanucho kuti iye akhoze kudzikhazikitsa yekha mwa inu. Ndipo uyo ndi Khristu mwana wa Mulungu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Tiyeni ife tipite mpaka ku ungwiro. Kodi ife tingakhale bwanji angwiro? Kupyolera mu imfa ya Khristu, osati kupyolera mu kujoyina mpingo, osati kupyolera mu ntchito zathu zabwino zomwe ife timachita, izo zonse ndi zabwino. Osati chifukwa ife tinabatizidwa mwanjira iyi kapena mwanjira iyo, osati chifukwa ife tinachiritsidwa posanjikidwa manja, osati chifukwa cha zinthu zina izi, ife timakhulupirira mu imfa kuyikidwa m'manda ndi chiukiziro. Paulo anati, ine ndikhoza kuyankhula ndi lilime longa la anthu ndi angelo, ndiwo onse malilime omwe amamvetsedwa ndi malilime omwe sangakhoze kumvetsedwa. Ayenera kuti atanthauziridwe. Ine sindili kanthu, ngakhale ine ndikhale nayo mphaso ya chidziwitso ndi kumamvetsa nzeru yonse ya Mulungu, kukhoza kumalifotokoza Baibulo kuchokera kulimangiriza ilo pali mmodzi, ine sindili kanthu. Sizimachita ubwino wochuluka kupita ku sukulu, ndiye sichoncho kuliphunzira Baibulo. Ngakhale ine ndikhale ndi chikhulupiriro kuti ine ndizikhoza kumasuntha mapiri, misonkhano ya machiliso siitanthauza mochuluka kwambiri, ndiye sichoncho iyo. Ine sindili kanthu. Ngakhale ine ndipereke thupi langa kuti aliwotche ngati nsembe, iwo angati munthu ameneyo ndi wachipembezo, koma iye si kanthu. Paulo anatero. simuna kale kanthu konse. Pakuti pamene pali malilime iwo adzaleka, pamene pali maoneneli iwo adzalephera, pamene pali zinthu zina zonse izi izo zidzalephera. Koma pamene icho chomwe chili changwiro chidzabwera, chomwe chili chamdera mdera chidzathesedwa. Mukuona changwiro icho, kodi changwiro ndi chiyani? Chikondi. Chikondi ndi chiyani? Mulungu. Tiyeni ife tiyike pambali ntchito zonse zazing'ono zakufa izi ndi malangizo, ndipo tipite mpaka ku ungwiro. Inu mukuziona izo? Ife timakhala angwiro kupyolera mwa Khristu. Kodi ife timalowa bwanji mwa iwo? Maubatizo wa mzimu woyera. Chabwino, chimachitika ndi chiyani? Inu mumadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Chabwino, kodi ine ndizikwereze ndilumbe? Wochita izo? Inu, inu simukusowa kuti muchite chilichonse. Inu mwachita kale izo. Mulungu wakubweretsani inu kuchokera ku imfa kudzafika ku moyo. Ndipo ndinu wa moyo. Ndiye zipaso zanu za moyo wanu zikusonyeza izo. Ambiri ya inu aji Methodist ndi ana zarene. Munafula molimba basi momwe inu mukanatera kufula. Nkumaba chimanga munda wa munthu. Ngokulondola. Kuchita chilichonse chomwe inu mukanakhoza. Ochuluka inu achipendekosite, munayankhula mumalilime ngati kutsanulira na ndolo pa chikopa cha ng'ombe. Zedi, munatuluka kunja komwe ndipo munathawira kwina ndi mkazi wa mwamuna wina. Munakachita mitundu yonse ya zinthu. Izo sindizo ayi mbale. Musati muyesere kuti mukhale ndi kumvelera kulikonse kapena chilichonse choti chitenge malo a mzimu woyera. Pamene kubadwa kwa sopano kubwera, inu mumasinthidwa. Inu simumasowa kuti muchite china chake kuti mutsimikizire izo. Moyo wanu umasimikizira izo. Pamene inu mukuyenda. Chikondi chanu mtendere, kupirira, kuleza kufasa chipiriro. Ndizo zomwe inu muli. Ndipo dziko lonse limaona chinyezimiriso cha Yesu Khristu mwa inu. Sopano, kuyankhula mumalilime, kufula mmenemo, izo ndizo satira chabe zomwe zimatsatira moyo wa mtundu. Ndipo inu mukoza kutenga kusanzira zotsatira izo ndi kusakhala nawo konse moyo umenewo. Ife timaziona izo. Ndiyangari akudziwa kuti izo nzona. Ndithudi inu mukudziwa. Ndithudi monati inu mukudziwa. Mayi, inu mumaziona izo konse mozungulira inu. Chotero, palibe kanthu komwe inu mungathe kunena kuti ndi umboni wa mzimu woyera, kupatula utakhala moyo umene inu mukukhala. Tsopano ngati inu mukufuna kuti muyankhule ndi malilime, izo ndi zabwino mwangwiro, ngati inu mukukhala moyo woyikira izo kumbuyo. Ndiko kulondola. Ndipo ngati inu mukufuna kuti mufule zabwino, izo ndi zabwino. Ine ndimafula nanenso, ndimapika posangalala kwambiri nthawi zina ine, ndimalephera kuvala nsapato. Ine ndimakhala ngati ndilumbepo. Ndipo izo ndi zodabwisa. Ine ndimakhulupirira izo. Ine ndaonapo masomphenya. Ndi odwala akuchizidwa. Akufa nkuuka. Pamene iwo amagona kunja uko, ndipo madotolo nkuchokapo ndikuti iwo atha ndipo apita. Atagona pamenepo maora angapo. Ndipo mzimu woyera nkubwerapo pomwe. Ndikusonyeza masomphenya kupita uko ndikukamutsapo munthu ameneyo. Ine ndawaonapo iwo omwe ali ogontha, osayankhula ndi akhungu ndi olumala akuyenda. Izo sindizo, izo ndizo satira chabe. Mbale, nthawi ina kale, dziko lisanakhale konse ndi maziko kwa ilo. Mulungu kupyolera mu chisomo chake chamuyaya, iye anayang'ana pansi. Ndipo mwakudziwiratu, iye anakuonani inu ndi ine. Iye anadziwa mbado umene ife tikanadzakhalamo. Iye ankadziwa chomwe ife tikanadzakhala tiri. Chotero mwakusankha, iye anatisankha ife asanayikidwe maziko a dziko kuti tidzakhale ndi iye opanda banga. Tsopano, ngati iye anatisankha ife asanayikidwe maziko a dziko kuti tidzakhale mwa iye opanda banga, ndipo ife tinabadwa yense wa mabanga. Ndipo palibe kalikonse kangathe, palibe komwe kangatiyeretse ife. Ife tidzakhala bwanji wopanda, ife tikhala bwanji wopanda banga. Iye anamutumiza mwana wake yekha wobalidwa, kuti aliyense yemwe angakhulupirire mwa iye asadzakhale ndi mapeto a moyo, koma adzakhale nawo moyo wamuyaya. Asadzawonongeke konse, koma adzakhale nawo moyo wamuyaya. Ndiye pamene ife tibwera kwa iye mwachikhulupiriro kupyolera mu chisomo, ife timapulumutsidwa mwa mzimu woyera ukuitana kwa ife. Pasanakhale konse thupi pa dziko lino, matupi anu anali ali kuno. Iwo anapangidwa ndika shamu potashi chinyezi kuwala kuwala kwa dziko mafuta ndi zina zotero zipangizo 16 ndipo mzimu woyera unayamba kufungatira pa dziko lapansi kukopa ndipo pamene iwona tero chinthu choyamba inu mukudziwa panatulukira duwa lalingʼono la Easter ndiye iye anafungatirapo udzu wina ndi mbalame zina ndipo patapita kanthawi munthu anatulukirapo tsopano iye sanamupange konse mkazi kuchokera mu fumbi la dziko lapansi iye anali kale mwamuna pakuyamba pomwe mwamuna ndi mkazi ali mmodzi chotero iye anatenga kuchokera kumbali ya Adamu nditi ndipo anapanga mkazi wothandizira kwa iye ndiyeno tchimo linabwera umo ndiye tchimo lidabwera umo ndipo Mulungu sadzagonjesedwa zilibe kanthu zomwe zingachitike iye sadzagonjesedwa konse kenako akazi anayamba kubala anthu pa dziko lapansi ndipo Mulungu kudzera mu chisomo cha muyaya anaona yemwe akanati adzapulumusidwe ndipo iye anakuitanani inu palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamuitana iye poyamba osati iye amene afuna kapena iye amene atamanga koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo inu mukuti chabwino ine ndinamufunafuna Mulungu ine ndinamufunafuna Mulungu ayi inu simunatero Mulungu anakufunafunani inu ndi momwe izo zinalili pachiyambi sanali Adamu akuti o Atate Atate ine ndachimwa kodi inu muli kuti izo anali Atate akuti o Adamu Adamu iwe uli kuti icho ndi chikhalidwe cha munthu uwo ndi mtundu wa munthu ndi momwe iye anapangidwira ndipo palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate atamukoka iye ndipo onse omwe Atate anandipatsa ine haleluya onse omwe abwera ine ndidzawapasa iwo moyo wa muyaya ndipo ndidzamutsa iye pa tsiku lotsiriza lodala lakelo lonjezo lodala lakelo la Mulungu wakumwamba pomwe ife titi tifikepo sikulu kuti iye analumbira pa iye yekha palibe wina wamkulupo iwe umalumbira pa wina wamkulu kuposa iwe palibe wina wamkulu chotero Mulungu anatenga lumbiriro kwa iye mwini ife tikufika mwizo momwe iye anachitira izo ndi pamene iye anachitira izo ndipo anatenga lumbiriro kwa iye mwini kuti iye akanadzatizusa ife apo ndikutipanga ife chuma chake chomwe oh ungiro wake ndi kulimba komwe ife tingayimepo mawawuno momwe inu mungayang'anire ngati imfa ikuyang'ana pa inu munkhope momwe inu mukhoza kunena monga Paulo imfa ili kuti mbola yako manda chigonjezo chako chili kuti koma mathokozo akhale kwa Mulungu yemwe akutipasa ife chigonjezo kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndi inu apo bwanji o inu munachita zakuti nzakuti ine ndikudziwa izo koma ine ndaphimbidwa ndi magazi ake haleluya mwanzimu umodzi ife tonse tinabatizidwira mu thupi limodzi inu a Methodist a Baptist a Presbyteria chilichonse chomwe inu muli ife tinabatizidwira mu thupi limodzi ife tili nacho chiyanjano ndipo ndife mbadwa za ufumu wa Mulungu tikudzinenera kuti ife sitili a mdziko lino msungwana wanga wang'ono anabwera tsiku lina anati adati msungwana wang'ono uyu wachita zakuti nzakuti ndipo iwo anachita zakuti nzakuti ife tinapita kunyumbako iwo anachita zakuti nzakuti ine ndinati anati chifukwa chiyani ife sitimachita zimenezo ine ndinati wokondedwa ife sitili a mdziko limenelo iwo amakhala mu dziko kwa iwo wenu anati kodi ife sitimayenda pa nthaka yomweyi ine ndinati a mdziko wokondedwa ife sitili anthu amenewo baibulo linati tulukani kwa iwo khalani inu olekanitsidwa atero Mulungu mukuona inu simuli alimenelo ndiyeno pamene chikhalidwe cha tsopano icho chibwera mwa inu inu simumasuwa kuti muzikokedwa inu simumafuna kuti mubwerere mbuyo monga mkazi wa Loti inu mwangobadwa kuchokera mwa ilo ndipo inu muli mu dera lina ndipo izo zikuoneka zanyansi kwa inu ndipo uyu Amerika wamkulu wopambana uyu yemwe ife tili kukhalamo wasanduka chisokonezo chimodzi chachikulu cha izo chilichonse chili kukumbira ndi akazi ndipo akazi momwe iwo akuvalira amuna momwe iwo akuchitira ndi zinthu zomwe iwo akuchita ndiyeno nkumadzitcha wokha a Khristu Mwachitsanzo, Elvis Presley uyu wapita ndi kukajoina mpingo wa chipentekosite sopano. Zoona, ndi komwe Judas analandira ziduswa 30 za siliva. Elvis ali ndi mndandanda wa Cadillac ndi madola mamiliyoni angapo pakugulisa ufulu wa kubadwa nawo wake. Arthur Godfrey, tayangenani pa izo, tayangenani kuno pa Jimmy Osborne mu Louisville, kunja uko ndi Boogie Woogie wakale, rock and roll, za mimba zovunda zakale ndi nyansi, ndipo la Mulungu mmawa nkutenga Baibulo ndi kuima pa nsanja ndi kumalalikira chamanyazi chakecho. Palibe zodabwisa Baibulo linati, gome lililonse lazoza mmasanza, pakuti ife tikukhala mutsiku loopsa, ndipo anthu amati, hoiwo ndi achipembezo kwambiri. Oh, kodi inu simukudziwa kuti mdielekezi ndi wachipembezo? Kodi inu simukudziwa kuti Kaini anali wachipembezo basi monga Abele analiri? Koma iye analibe vumbuluso. Ndi zimenezo. Iye analibe vumbuluso. Eya, ife tonse timapita ku mpingo koma alipo ena omwe ali nawo moyo ndi omwe ali nalo vumbuluso la Yesu Khristu mu mtima mwawo, osati pakugwirana chanza, pakulumba, osati pojoina mpingo, koma vumbuluso Mulungu wamulula iye. Tayang'anani zomwe ananena. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndi ndani? Ena amati ndinu mneneri, ndipo ena amati ndinu Eliya, ndipo ena anati koma inu mukuti ndi ndani? Petro anati ndinu Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Izo sizinali zochokera pa milomo yake. Iye anati, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yonasi, pakuti thupi ndi magazi sizinakuwululire iwe izi. Iwe sunaziphunzire izi kwina zongoganizira zina za Baibulo kapena theology ina ya ku seminari. Wodala uliwe, pakuti thupi ndi magazi sizinakuwululire iwe izi, koma Atate wanga omwe ali kumwamba awulula izo. Ndipo pa thanthwe ili ine ndizamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka potsutsana ndi iwo. Ngati muli Khristu mmawa uno, chifukwa ndinu a mu mpingo, inu mwatayika. Ngati muli Khristu, chifukwa inu mwadusa kuchokera ku imfa mwapita ku moyo, ndinu mfulu kwa chiweruzo. Mwalowa mwa Khristu, inu mubwera mu ngwiro nthawi zonse, Mulungu sangakhoze kuona chinthu chimodzi. Inu mukuti chabwino, kodi ine ndizilakwisa konse zedi, koma inu simumachita izo mwadala. Sopena ife tifika mu zimenezo mu maminiti pang'ono okha, pakuti iye amene amachimwa mwadala atalandira kale chidziwiso cha choonadi sipamakhalanso nsembe ya kwa tchimolo. Ife tifika mu zimenezo usiku uno chifukwa tachedwa pang'ono tsopano. Tiyeni tiwerenge ndipo zingapo zokha za izi kuti ife tikhoze kumverera bwinoko pofika pansi mochulukira pang'ono. Chabwino, chabwino. Ife tiyambira kumene pa zimenezo usiku uno ndime ya folo. Ndeserani kwa izi, pakuti ndikosatheka kwa iwomwe anaunikiridwapo kamodzi, ndipo anapangidwa, ndipo akhala, ndipo analawapo za mphamvu mphaso zakumwamba, ndipo anapangidwa kukhala otenga nawo mbali ndi mzimu woyera, ndipo analawa mawu abwino wa Mulungu ndi mphamvu ya dziko likudza. Ngati iwo angatagwere kwina kuti adzikonzere iwo weni kukulapa, mukuona? Ndipo tizitengera izo ku Ahebri 10, ndipo mbuyo ndi mtsogolo kuti tisonyeze chomwe izi ziri. Anzanga, tiyeni ife tipite mpaka ku ngwiro. Ife tili, ife sitili, ife tilibe chowiringula lero, ife tilibe chowiringula konse. Mulungu wakumwamba waonekera mu tsiku lotsiriza lino, ndipo akuchita zinthu zomwezo zimene iye ankazichita apo pamene iye anali kuno kalelo, pamene iye anali pa dziko lapansi. Iye watsimikizira pamene ife tikubwera kudusa mu Baibulo ili, ndipo inu kalasi mukudziwa izi kuti ife tatenga chozizwitsa mwachozizwitsa, ndi chizindikiro mwachizindikiro, mwa chodabwisa ndi chodabwisa. Zomwe iye ankachita ndi wana mu chipululu, zinthu ndi zizindikiro zomwe iye ankachita, zinthu zomwe iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi akuonetseredwa mthupi, ndipo zinthu izo zomwe zikuchitika lero pomwe pano pakati pathu. Mawu ali pano kuti atsimikizire izo, pano pali chinthu choti chinene kuti ndi zolondola kuti achipange icho kukhala cholondola pano pali mzimu wa Mulungu woti uzichita chinthu chomwecho chotero ife tili opanda chowiringula tiyeni ife tipemphere Atate akumwamba poona kuti ife tazunguliridwa mbalimu ndi unyinji waukulu chotero wamboni tiloleni ife tiike kumbali mawu aliwonse chilichonse cholakwika chilichonse mawu oyipa aliwonse mawu olangulidwa moyipa aliwonse linga liyoliyilonse ndipo tiloleni ife tithamange ndi chipiriro liwiro lomwe layikidwa patsogolo pathu kuyang'ana kwa woyambitsa ndi wotsirizitsa wachikhulupiriro chathu Ambuye Yesu Khristu. Oh, lidalitsike dzina lake loyera losapanizitsidwalo momwe iye anadzera ku dziko lapansi kuti adzawawombole anthu okugwa ndi kuwabweretsanso iwo ku chiyanjano cha Ambuye Mulungu ndipo ife tikukuthokozani inu pa izi ndipo tsopano mwachisomo chake ife sitinamusankhe konse iye koma iye anatisankha ife iye anati inu simunandisankhe ine koma ine ndinakusankhani inu liti asanayikidwe maziko a dziko ndipo wokondedwa Mulungu ngati alipo ena omwe akhala pano mmawa uno mwina mwake omwe amazika kumbali izi kwa zaka ndi zaka koma mowirikiza pali kugogoda kwa kung'ono pa mtima wawo mwina mwake iwo anajoyina mpingo kuganiza chabwino izo zikhala bwino Atate Zedi malemba afotokoza izo mmawa uno kuti iwe sungakhoze kubisala kuseri kwa mpingo ndi kukhala wolungama ngakhalenso iwe sungakhale wabwino wosanama ndi wosaba ndi kumachita chilichonse moyipa ndipo nkukhalabe wolungama alipo wolungama mmodzi yekha yemwe ife tili naye osati cha ifeeni koma chilungamo chake iye anachipangisa chipulumuso chathu kukhala changwiro chotero pokhala mwa iye Mulungu samaona zolakwisa zathu pamene ife tichita chilichonse cholakwika pali mzimu mwa ife umene umafuulira uko o Atate ndikhululukireni ine ndiye Mulungu samaziona izo ndizo ife timabweresedwa mu chiyanjano ndi chisomo ndi iye perekaniza Ambuye pamene ife tikutseka msonkhano uwu mu dzina la Khristu amen kwambiri ndi yokha ine ndikufuna ndikufunseni inu zilibe kanthu zomwe inu mungachite inu ndinu otayika mbeserani kwa izi nthawi ina kalepo ine mwina ndinazinenapo izo kale ichi ndicho ndichitikira chaching'ono chomwe chinachitika kwa ine ine ndinali uko ku Toledo, Ohio ine ndinali mu chitsitsimuso ndipo ndinali ndi msonkhano kumusi uko ndi anthu ochuluka kwambiri iwo ankadziwa mahotelo komwe ine ndinali chotelo iwo ananditengera ine ku midzi ine ndinkakhala kunja uko motelo yaing'ono ife tinali kudya mu malo odyera ang'ono achidhankadi iwo anali malo odabwisa madona ang'ono mmenemo ooneka achikhristu ndi oyera monga iwo akanakhalira ankhondo ndipo abwino kwenikweni litafika la Mulungu ine ndinamva njala ine ndinali ndikusala pang'ono ndipo ine ndinafuna kuti ndiwoloke msewu kupita kwa ina kukayitanitsa pang'ono msewu waung'ono apo pafupi ndi pangodya ndipo apo panali malo achizolowezi awamba achimereka pamenepo oti nkukadyamo ang'ono anali ndi malo ang'ono malo akafe otsekulidwa usiku wonse pamene ine ndinalowa mmenemo la Mulungu ilo pafupi tu koloko madzulo ndisanapite uko kuti ndikalalikire madzulo amenewo ine ndinali nditapezeka kwambiri ine sindinadziwe choti ndichite ine ndinalowa umo ndipo chinthu choyamba chomwe ine ndinazindikira chinali dona wang'ono wapafupi usinkhu wa zaka 16-18 wokondedwa wina wa adadi wokondedwa wina wa amayi atayima kumbuyo uko ali ndi mnyamata ali ndi manja ake cha munchunu mwake gulu la ammatini ali pa kauntala ine ndinamva makina olowesa zinthu ndinayang'ana chapa ndipo apo panali wa polisi atayima pamenepo ali ndi manja ake atamugwira mkazi mwamba akuzungulira apa mchiuno mwake ndipo akusewera makina olowesa zinthu tsopano inu mukudziwa kuti njuga ndi makina olowesa zinthu ndizoletsedwa mu Ohio inu anthu achibakayeko ndipo inu mukudziwa kuti izo ndizoletsedwa ndipo apa panali lamulo likusewera makina olowesa zinthu Ndipo bambo wa usungu wanga mwina mwake wokwatira gulu la wana mwina mwake gogo wamwamuna wa polisi wokwera nakalondera akusewera matina olowesa zinthu apo panali wang'ono uyo kodi wa usungu wa mmatini ankachita chiyani nchani ichi chimachitidwachi ine ndinayima pamenepo palibe aliyense anandizindikira ine ndikulowa umo iwo anali otanganidwa kwambiri teka la iwo ataledzera kotero ine ndinapenya ine ndinamumva wina akuti chabwino kodi inu mukuganiza kuti mvula iwononga mbewu ya masamba ndipo ndinayang'ana pozungulira chapa ndipo apa panakhala dona atakhala pamenepo dona wokalamba kwenikweni iye anali 65 70 pafupi nazo ndipo dona wosaukayo ine sindimamususa aliyense pakuoneka mwakupambana kwawo koma pamene iye anali atadzikonza yekha anali atapanga tsitsi lake mwa buluu likuoneka mwa buluu weniweni ndipo lonse litayepulidwa pamwamba ndipo analipanga ilo mwa buluu weniweni ndipo iye anali ndi zodzilocha zokhuthala kwenikweni kapena chomwe inu mumazitcha zinthu zomwe anazipaka pa nkhope yake ndi madontho akulu ndipo iye anali atavala zazifupi zazing'ono kwambiri ndipo chinthu chosauka chokalambacho chinali chamakwinya kwambiri mpaka nyama yokwinyika nyamayo inali ikulendewera pansi monga chomwecho pa miyendo yake ndipo iye anali ataledzera iye anali atakhala pamenepo ndi bambo wachikulire mu nthawi yachilimwe atavala chimodzi cha zikhotho zakale zakunkhondo zotuwa izi kapena chikhotho cha olive icho chikulendewera monga chomwecho ndi mpango waukulu ataukolekera kuzungulira khosi lake ataledzera awiri a iwo ndipo iwo anali ndi mkazi wachikulire wosauka uyu ine ndinayima pamenepo ndipo ndinayang'ana pozungulira ine ndinati mulungu inu mukukhoza bwanji kupirira nazo izo chotani inu mukuyang'ana chotani pa zonga chonchozo pamene izo zikundipangisa ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo kuganiza izo motani mungati inu mukhoze kuyang'ana pa izo mwakuti izo zikuoneka ngati inu mukanakhoza kuchiphulisa chinthucho chitseguke kodi Rebeka wanga wang'ono ndi Sara adzayenera kudzabwera pansi pa mtunduwo wa kukopa kodi asungana anga ang'ono awiri adzati adzakomane ndi kutchuka kudziwika kotero mdziko monga izo zili lero komwe anthu akuchitako monga choncho mulungu ine ndingakhoze bwanji nkomwe kodi ine ndingachite chiyani ndithudi ndi chisomo chake ngati iwo anazozedweratu ku moyo wa muyaya iwo adzabwera kwa iwo ngati iwo sanali iwo sadzatero ine sindikudziwa izo zili kwa mulungu ine ndichita gawo langa ine ndinaganiza inu mungakhoze bwanji kupirira nazo mulungu zikuoneka ngati ndinu woyera kwambiri mwakuti inu mukanangochisesapo chinthu chimenecho pa dziko lapansi ine ndinati tayang'ana pa gogo wa mkazi wosauka wakhalapoyo tayang'anani pa msungwana wang'ono uyo kumbuyo uko ndipo apa pali mkazi wayimapo mwina mwake usinkhu wa zaka 25 ndipo wa polisi uyo ali ndi mikono yake atamugwira mchuno mwake akusewera makina olowesa zinthu ndipo apo pali lamulo fukoli lapita apo pali umayi utapita apa pali wachikulire wapita ndipo apo pali msungwana wang'ono wakhala kumbuyo uko ndipo iye wapita tayang'anani pa anyamata pamene iwo akuyenera kukhala ali mu mpingo kapena kwina kwake ine ndinati o mulungu kodi ine ndingachite chiyani ndipo pano ine ndili mu mzinda uno ndikufuula ndi mtima wanga wonse ndipo iwo akunyalanyaza izo ndikumayenda ngati kuti iwo anali ine ndinaganiza chabwino mulungu chabwino ndiye lingaliro linazi ngati ine sindinawuyitane iwo iwo angabwere motani onse omwe atati anandipasa ine adzabwera inu mulinawo maso koma inu simukukhoza kupenya makutu ndipo inu simukukhoza kumva ine ndinaganiza chabwino ngati president akanabwera ku mzindawu m'malo mwachitsitsimutso aliyense akanabwera uko ozedi izo ndi zachiziko ndiye ine ndinayamba kuganiza chabwino mulungu bwanji inu simukungo chabwino kubwera kumutuma yesu ndikungoti tithane nazo izo simungangoti mungo pita ndiku katana nazo ndiku silola izo zipite ndiye ine ndinamba kuona china chake chikusunda kutsogolo kwa ine icho chinkaoneka ngati kamvuluvulu wa ng'ono akuzungulira monga chonchi ine ndinapitirira kumuyang'ana iye ine ndinaliona dziko likuzungulira zungulira ine ndinaliyang'ana ilo ndipo pamene ilo linali kupemelera china chake uko ine ndinayang'ana ndipo uko kunali kupemelererwa zofira magazi ofira konse kuzungulira dziko monga ngati kamvuluvulu akupita mozungulira ngati nyenyezi ndipo inali ndi chomazungulira monga chonchi ndipo ine ndinayang'ana pakuzungulira uku ndipo basi pamwamba pa izo ine ndinamuona yesu mumasombenya iye anali akuyang'ana pansi ndipo ine ndinadziona ndekha nditayima pansi apa pa dziko lapansi ndikuchita zinthu zomwe ine sindimayenera kuti ndizichita ndipo nthawi iliyonse yomwe ine ndimachimwa mulungu akanati andiphe ine chifukwa tsiku lomwe iwe udzadya za iwo tsikulo iwe udzafa ndipo chiyero cha mulungu ndi chilungamo chimafuna ndipo iwe unkayenera kuti ufe ndiyeno ine ndinayang'ana kumeneko ine ndinkapitiriza kusisita maso anga ine ndinati ine sindili ine sindinapite kokagona ndine awa ndi masombenya ine ndikutsimikiza awa ndi masombenya ine ndinapitiriza kuyang'ana pamene ine ndinayima kuseri kwa chitseko ndipo ine ndinawaona machimo anga omwe akubwerapo ndipo nthawi iliyonse yomwe iwo ankayamba kuti agunde mpando wachifumu magazi ake ankachita ngati bampala pa galimoto iyo inkawagwira iwo ndipo ine ndinkawaona iwo akukutumulidwa ndipo magazi ankakhoza kuyenderera m'musi pa nkhope yake ndipo ine ndinamuona iye akukweza manja ake ndikuti atate mukhululukireni iye iye sakudziwa zomwe iye akuchita ine ndinaziona ine ndekha ndikuchita china chakenso icho chinamugwedezanso iye bamp izo zikanati mulungu akadati andiphe ine apo pomwe koma magazi ake anali kundigwira ine iwo anali kugwira machimo anga ine ndinaganiza o mulungu kodi ine ndinachita zimenezo zedizo sindinali ine koma izo zinali ndiye ine ndinapita ndikuyenda monga chonchi ngati kuti ine ndinali kupita mu chipinda chimenecho ndipo ine ndinayenda mpaka pafupi ndi iye ine ndinaona buku lili pamenepo ilo linali ndi dzina langa pa ilo ndi mitundu yonse ya zilembo zakuda zitalembedwa pamenepo ine ndinati ambuye ine ndikupepesa kuti ndinachita izi kodi ndi machimo anga anakupangisa ninu kuti muzite zimenezo kodi ine ndinamwaza magazi anu mdziko kodi ine ndinachita izi kwa inu ambuye ine ndikupepesa kwambiri kuti ine ndinachita izo ndipo iye anandifikira ine ndinati kodi inu mungandikhululukire ine sindinali kutanthauza kutero ine ndi inu mwachisomo chanu ine ndiyesera kuti ndikakhale mnyamata wabwino ngati inu mutangondithandiza ine iye anatenga dzanja lake ndipo anakhudza mbali yake anatenga chala chake ndipo analemba wakhululukidwa pa buku langa analiponyera ilo kumbuyo kwa iye nyanja yakuyiwalira ine ndinaziyang'ana izo pang'ono pokha ndipo iye anati tsopano ine ndakukhululukira iwe koma iwe ukufuna kuti umuweruze mkaziyo mukuona anati iwe wakhululukidwa koma nanga bwanji iye iwe ukufuna kuti umuphulisepo iye iwe sumafuna kuti iye akhale moyo ine ndinaganiza o mulungu ndikhululukireni ine sindimatanthauza kuti ndiganize zimenezo ine sindimafuna kuti ndichite izo ine sindimafuna kuti ndichite izo iwe wakhululukidwa iwe ukumvelera bwino yense koma nanga bwanji iye iye akusowa chimenecho nayenso iye akuchisowa icho chabwino ine ndinaganiza mulungu ine ndingadziwe bwanji yemwe inu mwamuyitana ndi yemwe inu simunamuyitane iyo ndi ntchito yanga kuti ndiziyankhula kwa aliyense kotero pamene masomphenya anandichokera ine ndinayenda kupita kwa iye ine ndinati inu muli bwanji dona ndipo amuna awiri aja anali atapita ku chimbudzi ndipo iwo iye anali atakhala pamenepo akuchita chidiko diko inu mukudziwa akuseka botolo lakachasu litayikidwa pa tebulo kapena mowa uwo unali zolezeresa zitayikidwapo pomwe iwo anali kumwa ine ndinayenda kupitapo ine ndinati inu muli bwanji ndipo iye anati oh moni ndipo ine ndinati kodi ine ndingakhale pansi iye anati oh ine ndili ndi wondichezesa ine ndinati ine sindimatanthauza izo mwanjira imeneyo mlongo iye anayang'ana pa ine pamene ine ndinamutcha iye mlongo iye anati kodi inu mukufuna chiyani ine ndinati kodi ine ndingakhale pansi apa miniti yokha iye anati tithandize nokha ndipo ine ndinakhala pansi ine ndinamuza iye zomwe zinachitika iye anati dzina lanu ndi ndani ndipo ine ndinati Branham iye anati kodi inu ndi bambo muli kumusi uku mumalo amjahawa ine ndinati inde mayi iye anati ine ndakhala ndikufuna kuti ndibwere kumusi uku iye anati bambo Branham ine ndinaleredwa mu banja la chikhirisitu iye anati ine ndili ndi asungwana awiri ang'ono omwe ali akhirisitu koma zinthu zina zina zake zinachitika ndipo iye anafika pa njira yolakwika kapena anayamba ine ndinati koma mlongo ine sindikusamala magazi akadali apobe kwa inu dziko ili ilophimbidwa ndi magazi ngati ilo likanati lisatero mulungu akanatipha ife aliyense iye pamene magazi amenewo achotsedwa muyang'anire chiweruzo koma tsopano ngati inu muti mufe wopanda magazi amenewo inu mupita kudusa pamalo amenewo ndiye uko kulibe chinthu choti chizichita m'malo mwanu lero magaziwo akuchita m'malo mwanu ine ndinati dona zedi magazi akukuphimbanibe inu utali wonse womwe inu muli ndi mpweya muthupi lanulo magazi akuphimbani inu koma tsiku lina pamene mpweya udzachoka kuno solo nitulukamo inu mudzapita kudusa magazi amenewo ndipo uko kulibe chinanso koma chiweruzo pamene inu mukadali ndi mwayi wa chikhululukiro ndipo ine ndinamugwira iye pa dzanja iye anali akulira anati bambo Branham ine ndikumwa ine ndinati izo sizimapweteka chinthu china chinzake chandichenjeza ine kuti ndibwere kudzakuuzani inu ine ndinati mulungu asanayikidwe maziko a dziko anamuyitanani inu mlongo ndipo inu mukuchita molakwitsa ndipo inu mukungodzipanga izo moyipira iye anati kodi inu mukuganiza kuti iye angandilandire ine ine ndinati mwantheradi iye angakulandireni inu apo pa mawondo ake ife tinafika pansi pakati pa bwalo ilo ndi msonkhano wachikale wa pemphero wa polisi uja anavula chipewa chake ndipo anagwada pa bondo limodzi apo ife tinali ndi msonkhano wa pemphero mumalo amenewo bwanji mulungu ndi wochita mwayekha poyika kumbali ntchito zakufa izi tiyeni ife tipite mpaka ku ungwiro tiyeni tisunthire mpaka ku malo awo pomwe izi ine ndine wa mu mpingo ine ndine wa u izo zonse zatha ndipo tiyeni tipite mpaka ku ungwiro mzanga wochimwa ngati inu muli wopanda magazi lero wopanda chipulumuso wopanda chisomo magazi a yesu khristu akukugwirani inu inu mukuti chabwino ine zakhala zikundiyendera nthawi yonse iyi koma tsiku lina inu mudzapita komwe kulibe china chotsalira kwa inu apo tiyeni ife tipemphere tsopano pamene ife tikuyeramitsa mitu yathu kuti alipo angati akhale mmodzi pano lero akanafuna kunena mulungu khalani achifundo kwa ine ine ndikuzindikira kuti ine ndachita molakwika mwina mwake inu munajoina mpingo izo ndi zabwino koma ngati inu simunalandire chisomo cha khristu kodi inu mungakweze dzanja lanu ndikuti ndipemphereleni ine mbali Branham mulungu akudaliseni inu bwana mulungu akudaliseni inu dona uko ndikulondola musati mulungu akudaliseni inu bwana kumbuyo uko mulungu akudaliseni inu ndi inu kumbuyo komwe mbuyomo inde mulungu akudaliseni inu kwezani dzanja lanu ndikokulondola ingokwezani dzanja lanu mwamba ndikuti mulungu ndichitireni ine chifundo inu mukuti ine ndine wa mu mpingo mbale Branham inde ine ndayesera kuti ndikhale wabwino koma ine sindikudziwa ine ndikungooneka zikuoneka ngati ine sindingakhoze kuchita izo oh mwenda njira wosauka izanga wofoka wosauka iwe ndithudi suna waonebe masomphenyawo. Inu mukuti mbale Branham, ine ndinapula, ine ndinayankhulapo ndi malilime, ine ndinachita zonse izi, izo zikhoza kukhala zoona aponso, izo zonse ndi zabwino, palibe choti ndinene motsutsa izo. Koma mzanga wokondedwa wotayika, koma kuyankhula ndi malilime, kapena kugwedezeka, kapena kugwirana chanza, kapena kukhala wobatizidwa, izo zonse ndi zabwino. Koma kumudziwa iye ndi kumudziwa munthuyo, kumudziwa iye ndi moyo. Inu mukuti ine ndikulidziwa Baibulo mwabwino kwenikweni, chabwino kulidziwa Baibulo si moyo. Kumudziwa iye pronoun ya umwini, kumudziwa iye Khristu. Kuli inu mukudziwa iye wakukhululukirani inu. Kodi inu mungakokweza manjanu kachiwiri wina wakenso? Mulungu akudaliseni inu Dona, Mulungu akudaliseni inu Bwana, Mulungu akudaliseni inu Chapa Mbale, Mulungu akudaliseni inu Kumbuyo uko Nyamata wang'ono, Mulungu akudaliseni inu Chapa Mlongo, Mulungu akudaliseni inu Kumbuyo komwe Mbuyo uko. Ndiko kulondola kumudziwa iye ndiwo moyo. Mbale Branham, mundikumbukire ine, ine ndiri tsopano pomwe pano mu mpando wanga ndikuti ndimulandire Khristu. Ninani, bwerani mu mtima mwanga Ambuye Yesu, ndikupereka kwa ine mtendere uwo ukoma uko. Kupita kumpingo kukasewera zimwenyemwenye zolimba, monga inu mungatere kuvina tokwera ndi chotsika kuthamanga mkanjira. Kupita kwanu mutalema ndi kumaka kangana ndi kukangana, zimenezo si Khristu. Inu mumapita kumpingo kukakhala ndi kumvetsera kwa ulaliki wina wake waung'ono wamomwe mlato kuti udzapakidwire utoto kapena china chake chinzake monga choncho, osamvapo konse mawu. Mawu amabweresa moyo, iwo ndi mbewu. Kodi inu simukufuna mtendere? Kodi inu mukusautsika ndi zakufa? Inu mukhoza kukhala ndi vuto la mtima lero? Kodi izo zimakudandaulitsani inu? Kapena kodi inu mungasangalale kuti ine ndikupita kukakhala ndi Ambuye Yesu pa mapeto ansewu? Kodi inu mukumudziwa iye? Ngati inu simuli, ingokwezani dzanja lanu. Ife tikuti tipemphere pemphero kwa inu. Inde mbale inu aponso, chabwino mu mtima mwanu tsopano.
Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for who? For me, because I promise I come tenderly, mercifully, just as
ingoyendani kupita kwa iye mwa chikhulupiriro, khulupirirani kuti iye wayimapo pomwe pambali ya inu. Iye ali
deem not to rid my soul
mochuluka bwanji tsopano
of one temper malice to him whose blood can cleanse each spot. Oh Lamb,
machikhulupiriro ine ndikuyenda kupita kumtanda mmawa uno, ine ndikuyika zolemesa zanga pansi, ine ndikubwera. Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko, ndizo zabwino. Musakhale osayendanitsika tsopano, motentha mokoma, yendani mpaka kumtanda. Muchipangano chakale iwo ankabweresa mwana wankhosa, iwo ankadziwa kuti iwo anachimwa, iwo ankadziwa izo mwa malamulo. Inu mukuzidziwa izo tsopano chifukwa Mulungu wayankhula kwa mtima wanu. Iwo anali kuyangana kwa malamulo. Iwe usati uzichita chigololo. Iwe usati uzichita zakuti zakuti. Ndipo iwo ankatenga mwana wangosa. Ankapita ndikukaika manja awo kwa mwana wangosa. Wansembe ankadula kosilo. Kanthu kakangonoko kankakanga ndikukha magazi ndikulira ndikufa. Manja ake ankakhala onse atapimbidwa ndi magazi. Mwana wangosa ankafa mmalo mwake, koma iye ankachokapo ndi chikhumbo chomwecho kuti akachichite izo kachiwiri. Koma mmalo awa ife timakwera mwachikhulupiriro kudzera mchisomo. Mulungu atatiyitana ife, ife timayika manja athu pamutu wa mwana wangosa wa Mulungu. Ife timamva nyundo yozunguzidwa iyo. Ife timamva liulija. Ine ndili ndi ludzu, ndipaseni ine wokumwa. Atate, musawerengere tchimo ili kwa iwo. Iwo sakudziwa zomwe iwo akuchita. Mukuona mwachikhulupiriro ife timayimverera imfa yake yapo mmalo mwathu. Pansi pomwe mumtima mwathu mumabwera mtendere wakuya wokhazikika. Pamene liwu limati iwe wakhululukidwa sopano, pita ndipo usakachimwe kenanso. Momwe mwachisomo ndiye ife timachokapo opanda chilako lako chomwe chija, koma chikhumbo choti tisakachimwe kenanso kapena kukachita cholakwika chilichonse. Mtendere umene umadusa kumvesa konse utalowa mumtima mwathu. Inu mutawulandira iwo tsopano pamene ife tikupemphera aliyense palimodzi. Atate akumwamba, iwo akubwera mwachikhulupiriro kudzera mchisomo. Alipo pafupi manja 12 apita mmwamba. Izo ndi zipaso za uthengawu. Iwo akubwera kwa inu, iwo akukhulupirira. Ine ndikukhulupirira mwa iwo inenso Ambuye. Ine ndikukhulupirira kuti monadi mzimu woyera wayankhula kwa iwo. Ndipo mwachikhulupiriro iwo akubwera kumene chokwera makwerero a Yakobo tsopano, mwamba kumene mpaka pa phazi la mtanda. Apo akuyika pansi machimo awo onse, ndipo akuti Ambuye, izo ndizo ndichulukira kwambiri ine. Ine sindingakhoze basi kunyamula izo motalikiranso. Ndipo kodi inu mungadzichosera ine mtolo wanga wa tchimo ndi kundichosera chikhumbo kuchokera mu mtima mwanga kuti ndizichita chomwecho? Ndipo ndiloleni ine mwachikhulupiriro tsiku ili ndikulandireni inu ngati mpumusi wanga wanga. Ndipo kuyambira apa mpakana ine ndizikutsatirani inu mtunda uliwonse wa ulendowu mpaka kumapeto a ulendowu. Ine ndagwira kuthwanima kwa chimene chimatanthauza kupitirira mpaka ku ungwiro, osati kupita mu mpingo ndi mizu ya ntchito zakufa monga ubatizo ndi zina zotero. Koma ine ndikufuna kuti ndipitirirebe mpaka ine ndisakhaleponso, ndipo Khristu azikhoza kumakhala moyo mwa ine. Oh Yesu, perekani izi kwa moyo wolapa uliwonse mmawa uno. Aliyense yemwe anakweza manja ake adzalandire moyo wa muyaya chifukwa inu munalonjeza izi. Iwo apanga kuvomereza kwa pagulu. Iwo anakweza manja awo. Iwo anaswa malamulo onse okokera pansi. Iwo anaipanga sayansi kuti dzichitire manyazi kwa yokha. Chifukwa sayansi imati mikono yako imayenera isigwera pansi. Chilichonse chingatsimikizire izo mu sayansi kuti iyo imayenera izikhala yonka pansi, chifukwa mphamvu yokokera pansi imayigwirira iyo pansi. Koma munali mzimu mwa iwo womwe unapanga lingalilolo, ndipo iwo ananyozesa malamulo a mphamvu yokokera pansi, ndipo anakweza manja awo. Inu munaziona izo Ambuye, inu munayika dzina lawo pa buku akhululukidwa. Buku lakalelo labwerera mu nyanja yakuiwalira tsopano, sizidzati zidzakumbukiridwe kenanso. Aloleni iwo apite patsogolo lero ngati akhristu achikondi wokoma kuti akakutumikireni inu. Ndipo mwina mwake ambiri omwe sanakweze dzanja lawo, perekani kwa iwonso. Lolani woyela ayende moyandikira pang'ono Ambuye, pakuti ife tili tsiku limodzi pafupi ndi kwathu kuposa ndi momwe ife tinalili dzulo. Inu mukhale ndi ife Ambuye, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu ndi kwa ulemerero wake. Ameni.